Good evening, friend. It's nice to be here tonight.
Kuba lapha kulobu busuku futhi ngiyindlela loluhlobo lwakho bonke olohlele phezu kwami bekungenxa yokuthi ngibengicabanga kulokhu kusa ngomfowethu nokuthi ngazi kanjani ukuthi zisho ukuthi izinkonzo ezimbili ngosuku futhi ngibe nokuncane emphinjeni wami ngishumela kaningi kakhulu futhi kuthi masinye nje uma ngingena edolobheni lesi sigodi ulwanga oluncane emuva lapha oluvela kolunye uhlobo lwe lokho bakubiza lokhu lapha isimo sezulu lapha esigodini bugcina nje lokho kuvuvukele kabi kakhulu ngidinge kanje ngilokhu ngigcwinya ngaso sonke isikhathi uma ngiyise lapha esigodini futhi ngiyasoka izinsuku ezithi azibe mbili sikuhambile ngiyabuya kubuya kwehle futhi futhi ngitheka umzwelo futhi nevili ngazi ukuthi singahle nje mhlawumbe sibe ngaphambilana enhla nomgwaqo kunoma abanye benu bafa abasha benjalo futhi ngakho sibheka enye indlela ngakho sithi kuzwelana nalokho kakhulu impela njengoba izinsuku ziqala ukusondela izinsuku ezimbi zisondela manje ke sazi ukuthi siyamuka manje khona nje inkosi thanda ngase ngicabanga niyazi umfowethu uphoze uzoba lapha ngesonto elizayo kusihlwa ngiyakholwa ngikutholile lokho na yebo nangesonto elizayo kusihlwa une nefilimu afuna ukuyibonisa ezimishini zakhe ezivela phesheya kwezilwandle lapho ubene nephupho elifika kuyo eminyakeni eminingi edlule ngobuze eChicago Lomfo mncane bandla wazizwa edabuke ngakho konke ngesinye isikhathi wathi umlayezo wakhe wawungakaze ugcwaliseke futhi ngamchaza kuye ukuthi inkosi yayisivele igcwalisile wayesekutholake ngakho-ke inkosi yamnika elinye iphupho kwase kuthi-ke ngenkathi kufika kuhumusha yamtshela ukuthi angaye kuphi nokuthi enzeni wayesewelela lapho futhi hehohe ekenya nasetanganyika naseuganda nalezo zizwe phakathi lapho yamangalisa nje lokho inkosi ebenzele khona ezimishini zabo futhi ufuna ukubonisa isithombe ukubonisa nje ukuthi inkosi yenzani phakathi kwalabo bantu izizwe zase-afrika phakathi lapho inkosi ithanda ngoJanuwari ngifuna ukumjoyina lapho ngenabo phakathi kwalezo zizwe okomhlangano ngaphambi nje kokuba ngenhlela eRhodesia naseningizimu Afrika futhi futhi manje-ke lokho kungalelisonto elizayo ubusuku ngakho kumbulani manje futhi mkhulekeleni kanzima umfowethu Joseph ubengumfowethu omncane okahle ngimthokozele kakhulu impela inhlanganyelo yakhe kanjalo njalo manje-ke leli viki elizayo elilandelayo siyahamba-ke siya enhle Southern Pines bese-ke sehlele Columbia e-South Carolina bese kuthi-ke sisuke lapho siye Cow Palace e-West Coast bese-ke sinikele Grass Valley bese siwelela e-World Fair bese sibuyele Oregon futhi bese-ke senyukele e-British Columbia kanjalo njalo 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 kuze kuye ngasekupheleni kwaleli kwidla khona-ke siyethemba leli kwidla inkosi ithanda ukuba neminye futhi imihlangano lapha uma inkosi ihlinzeka ngase ngicabanga-ke ngaphambi kokuba ngihambe bekungaba yinto enhle ukuthi ukubuza imibuzo embalwa uyazi uyathola ukuthi yini esezinhliziyweni zabantu uma ubuza imibuzo futhi ngakho-ke ngicabanga uyazi kulobu busuku ukuthi nje ukuba nengxoxo yenhliziyo nenhliziyo nomhlambi yomncane wabantu lapha nje ngixoxe nani ukuphuma ezinhliziyweni zethu ngezinye izikhathi ngicabanga ukuthi kwenza okuhle kakhulu kunokushumayela entshumayelo ukuthi nje ukuba siqondane kangcono siyabonga kuNkulunkulu ngalokho esimbone kwenza kuleli viki empendulweni yomkhuleko bekugqame ngempela futhi ngakho siyabonga nje sibonga kakhulu futhi siyasibona isikhathi nesikhathi sokuphela sisondela sazi ukuthi kukhona into ezokwenzeka futhi akukho noyedwa ngepho waziyo ukuthi lokho kuqinisile uma engocabangayo siyazi sibuka kulokho iminyakanyaka ngamunye ukubhekisisile kodwa niyazi kuningi kakhulu okwenzekayo manje siyazi ukuthi lokho kunjalo ngeke kwaba kude kakhulu futhi manje mhlawumbe bengingakhuluma ngokunye kwalokho emizuzwaneni imbalwa kodwa ake sithi manje ukusuka siqale asikhothamise amakhanda ethu nje esenzele izwi lomkhuleko futhi amakhanda ethu esaphothele ngazi noma ikhona yini into esezinhliziyweni zethu esingathanda ikhunjulwe emkhulekweni phambi kukankulunkulu uma bekungaba khona phakamisa isandla sakho nje uzoqonda yena wazi konke ngakho esinye isicelo nje ongathanda ukuba uthi nkulunkulu ngikhumbule nkosi ibusise ngamunye wenu
Our Heavenly Father,
Baba wethu sezulwini, njengoba siza kulobu busuku sisondela kuleso sihlalo sobukhosi somuza, wena siyale ngomuza kakhulu kuba size ngesibindi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nomusa wakhe. Ukucela noma yisiphi isicelo ebesingasidinga. Wasitshela uma besingaba baningi njengababili noma abathathu sizobuthana ndawonye futhi sihlangane egameni lakho ukuthi uzoba phakathi kwethu bese kuthi-ke noma yini ebesikufisa uma sikucelile sifanele sikwemukele ukuba kuphela besizokholwa ukuthi besizokwemukela. Wena uyazazi izimo nosuku nezimo zebandla nabantu nezicelo zethu phambi kwakho. Manje uzibonile izandla Nkosi, uyazazi izinhliziyo zabantu nezifiso zabo nezidingo zabo. Futhi siyasibona ukuthi isikhathi siyasondela, siqoqana phakathi ngokusondele manje, amafu amakhulu nokuzinza, izinto abaprofethi abakhuluma ngazo amakhulu amaningi iminyaka eyedlula. Siyabona ngaze kwenzeke kuze kube yilesi sikhathi, futhi lapha siyasibona ngezinsuku zethu ngqo. Manje siyakhuleka Baba ukuthi uzosipha zona lezi zibusiso esizicelayo. Philisa abagulayo nabahluphekile, buyisele ebandleni lakho Nkosi amandla aphilayo kamoya ongcwele, ukukholwa okuphilayo ukuthi yezikucelayo siyakukholwa. Siyakholwa ukuthi siyakwemukela ngoba sinesiqiniseko ukuthi yentando kaNkulunkulu ukusipha khona ngaphambi kokuba sicele. Asiceli okungalungile, sicela ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Ngakho sikhulekela ukuthi uzosipha khona. Kusisokubuthana kwethu ndawonye, umelusi wethu, izisebenzi zebandla, wonke umuntu, amalungu omzimba kaKristu okhona, labo abangesiwo amalungu omzimba kaKristu bebheke namhlanje umpheme ndawondawo, bethenga umpheme webhomu wegceke elingemuva, uNkulunkulu kwangathi bangeza phansi kwesivikelo sokuba ngumpheme senkosi uJesu. Sazi ukuthi uma lokhu kuphila sekuphelile, kunokuphila ngaphambili le kwalokhu. Siyakubonga ngesithembiso. Sipempendulo yale mibuzo kulobu ubusuku ukuze senelise yonke inhliziyo ngezwi lakho ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ukusondela kokufika kwenkosi kuyisiqiniseko esikhulu kangaka pho. Bengikhuluma isikhathini esedlule, omunye usho into ethize mayelana nomshayelenze. Bengine-businessman kungekudala kwenye yezingqungquthela zabo, ingqungquthela yamazwe ngamazwe, ngethamela eyodwa nje yesifunda. Ngikhulumela i-Full Gospel Businessman umhlaba wonke. Kwase kuthi-ke le ngqungquthela ise-West Coast, nabo bonke abantu abadumileyo behlezi lapho bevela emhlabeni wonke jikelele, ne begqoke kahle futhi benesithunzi. Umunye wabo wathi kibi, ngizwe omunye kubizwa ngomfundisi ohloniphekileyo. Ngathi yebo mnumzane. Wathi ngumshomele na? Ngathi yebo mnumzane.
He said, what you doing with these businessmen? I said, I am a businessman.
Wathi wenzani nalabo somabhizinisi na? Ngathi ngingusomabhizinisi. Oh, wathi zobona ibhizinisi okuyo na? Ngathi siqiniseko. Akangiqondanga kahle, ngacabanga ukuthi bengiqonde umshwayelense. Ngakho wathi kimi, wathi ngayiphi inkampani na? Ngathi inkampani yasezulwini. Wathi angikholwa ukuthi ngiyayazi leyo. Ngathi nhloboni umshwayelense uthengisayo na? Angizange. Ngathi angizange ngithi umshwayelense, ngithe isiqiniseko. Wathi usho ukuthini na? Ngathi isiqiniseko esibusisiweyo Jesu ngowami. Oh, isandulele esinje pho senkazimulo yaphezulu, indlalifa yensindiso ethenge nguNkulunkulu, izelwe ngumoya wakhe, yagezwa egazini lakhe. Ngakho lobo busuku ngingathi ngethulele kusakaza kwithelevishini, ngakusho ngase ngithi manje nginamapholisa omshwalense lapha, uma noma yimuphi wenu bantu lapha noma phandle ngale zweni ikhathalele ipholisa omshwalense, ngithanda ukuyicetisana nani khona emva kwenkonzo. Isiqiniseko, isiqiniseko esibusisiweyo. Manje ngicabange ukuthi ekubuzeni le mibuzo ukuthi ngahle kunginike ukusondela okuncane emcabangweni wenu, ngithole emibili lapho ngingena eminyango. Ubili uthe kuneminye futhi, kodwa kusobala ngilitholanga ithuba lokuyibhekisisa, futhi ngifune ukuqiniseka ukuthi ngokombhalo ngiqinisile ngaphambi kokuba ngiwuphendule, ngoba ubu ngifuna kube yileyo ndlela noma ngaphambi kokuba ngiwuphendule. Ngakho mhlawumbe ngingayigodla leyo kuze kube ngesikhathi. manje okunyekwe futhi ekuphenduleni le mibuzo manje khumbulani ngiyenza nje konke kusemandleni ngingakwenza ngiphendula imibuzo phandle ezinkonzweni ngabe ngabuzama ngesinye isikhathi ngase ngingene ekathazweni abangiqondanga kahle wawumayelana nomnumzane Allen noma mayelana nobufakazi obubonakalayo begazi namafutha kanjalo njalo ezandleni nasebusweni kungubufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele ngathi awu angazi kalokho ngathi ngigaze ngibone noma yini yakho empalweni ngathi kodwa ngikholwa ukuthi ngingashumayela njengalomfo wethu ngingelale phezu kwamadlingozi ngishumayela evangeli nje futhi ngaqhubeka futhi ngakho bathole incwadi kumazwe ngamazwe futhi kanemo othandekayo ngakho yaya ndawo zonke futhi nje abakuqondanga sase sibathumelela amatheyipu futhi sibadedele baphinde bayidlale futhi babone bathi ngayigxeka indoda angikaze angizange ngigxeke noma yimuphi umfowethu ngezinye izikhathi ngingevumelane nabo kodwa lokho kusezisekelweni zobungani kwase kuthi-ke lapha kungikudala indoda yabhala ibhuku ngale ndoda ngokuthi ukuluma kodevele ngase-ke ngicabanga ukuthi kuyoba ngesikhathi mhlawumbe sokukhokha noma kuyazisa le ndoda eyabhala ibhuku yayikade igxeke wonke umvangeli ensimini ngaphandle kwami futhi yayihlezi emhlanganweni wami ngo ngakho ngathi angikuthokozeli ukugxeka kodwa ngathi umfowethu ngokuzobala wabutusa kwi-Christian Digest wathi ngangiyilowo ongayithandanga neze iminikelo futhi nganqiba imali kubantu nokunye nokunye kanjalo futhi wakuthokozela nendoda ehlezi lapho kodwa ithuba engangilazi ukuthi indoda yayisho kuthize ngomfowethu Allen okwakungafanele yathi u-AA Allen wabhala leli bhuku lokuthi kuluma kodevele manje u-AA Allen angazange libhale lelo bhuku ngangimazi umbhali walelo bhuku ngase ngithi manje kuba indoda eyalibhala yayingeqotho ngokwenele kuphuma futhi ihlolo ukubona ukuthi ubani olibhalanga phambi kokuba igxeke umfowethu Allen ngithi ukukholwa ukuthi okunye kokugxeka kwayo akubafanele laba bazalwane ngiyabona le ndoda ihlezi ikhona lapha ingesekela kodwa nje kwakungukuya yazisa ukuthi isitatimende sayo sasiyiphutha yabo ukuthi umfoyili Allen akazange alibhale lolo bhuku umbhalo othi kulume kodevele manje ekuphenduleni le mibuzo idlula konke ukwazi kwami futhi uma ngizozama ukuyiphendula ngemibhalo manje okuqala utholakala ngiyakholwa kwabasekorinte bokuqala isahluko sesikhombisa nevesi leshumi nanhlanu ngakho manje sizozama ukuwelela kulowo mbhalo futhi sibone ukuthi ubukeka kanjani futhi sibone ukuthi singamsiza yini lo muntu oligugu obuza umbuzo manje kwabasekorinte bokuqala isahluko sesikhombisa leshumi nanhlanu futhi ngicabangele kutheni umuntu ukhona manje nansi indlela ofundeka ngayo kepha uma ungashadile ehlukana makahlukane naye umzalane noma umzalanekazi kaboshiwe kokunjalo kepha uNkulunkulu usibizile sibe nokuthula manje kwabasekorinte bokuqala isahluko sesikhombisa ivesi leshumi nanhlanu manje umbuzo abawubuzile futhi Branham ngabe lokhu kuchaza ukuthi umzalwanekazi noma umzalwane ukhululekile ukuphinda ashade na qabo niyabo awujoli umbuzo wakhe lapho nokuthi uthini abakhululekile niyabo lokho bekungenza ukuphikisa empalweni nemibhalo ayizibhikizi nhlobo niyabo manje asi uyabo njengokuthi ungenza umbhalo ngokufunda ivesi elilodwa nje usho noma yini ufuna ukuyisho ukuba ifanele umcabango wakho kodwa ufanele uthathe umcabango abakhulumela kuwo njengokuthi ukuba bengikhuluma nomfowethu Neville futhi wena wangizwa ngisho igama ibhodi wena-ke buzo suka uhambe buzo thi yazi ukuthi ukhuluma ngani na simdinile kulobu busuku niyabo qabo omunye umfo ubengathi iphutha lelo bekuchaza ukuthi ubekwelele isikweletu sebhodi ubezosikhokha omunye athi oho qabo bengaqondile lokho beqonde ibhodi yohlangothini lwendlu nomunye umfo wathi qabo ngikutshela ukuthini ngikholwa ukuthi bezama ukukhuluma ngokubhola imbobo niyabo ufanele uthole ingxoxo khona-ke uyazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba upawulu lapha ngesinye isikhathi ubuya uphendula umbuzo wabo ngezinye izikhathi bathi ibhayibheli liyaziphikisa ngifuna ukukuthola aliziphikisi ngineminyaka engamashumi amathathu nambili ngisemva kwepulpiti angigaze ngikubone ukuphikisana namanje yabo angiziphikisi kakhulu kunguni iphikisayo yabo futhi ungaliqondi umoya ongcwele ungumambuli umambuli wezwe ngakho-ke ukuphikisa yabo uphawulu ubhalela labo bantu ethi nibuze into ethize thizeni kuphela akasho nje ukuthi wena uwubuzile usho lokho nje manje-ke uyajika futhi ubuye uyabaphendula ukuphambene nalokho abakubuzile babuza senza kanjena kanje nephawuli uyajika futhi usho enye into yabo kubukeka sengathi kungukuphikisana akusikho uma uzofunda ivesi lonke isahluko sonke uzothola ukuthi uzama ukubachazela abambhalele khona manje khona lapha lokho bekungabukeka sengathi bekunganika futhi leyo ndlela othola ngayo izimpikiswano ebhayibhelini kodwa akunjalo manje kubukeka sengathi lapha umuntu ufuna ukwazi noma umbuzo abafuna ukuwazi ngabe umzalane noma umzalanekazi esenkosini angashade noma aphinde ashade futhi akhululeke uma beshiya isithandwa sabo ukuba baphinde bashade futhi na qhabo
unto the married
manje asithathe siqale evesini leshumi abaganeneyo ngiyabayala kungemina kodwa yinkosi yabo ukuthi umfazi kangahlukani nendoda yakhe yabo
but if she departs let her remain unmarried
kepha uma ihlukana akahlali engaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe nendoda ingamlahli umkayo lokho yimiyalo yenkosi niyabo kepha kwabanye kusho mina akusho inkosi niyabo uma umzalwane enomfazi ongakholwayo manje bhekisisani indaba yakhe niyabo futhi funde wedle njalo phakathi ngaphambi kwalokhu uqhubeke isahluko sonke uthola ukuthi bacabanga uma siganwa ngumfazi futhi ube singaganwa futhi ngiphenduka ngiba yikholwa nomkami ube ingesile ikholwa mangimlahle oqabo akusiko lokho ngeke kwenze lokho yabo yabo uma umzalwane enomfazi ongakholwayo yena-ke evuma ukuhlala naye makangamlahli lokho kungukuthi hhayi ngenxa yomshado lokho kungenxa yokungakholwa akusikho ukuphinda uganwe futhi yabo hlala naye nomfazi uma enendoda engakholwayo yona-ke ivuma ukuhlala naye angayishiye kunjalo nebo ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngomfazi nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngendoda uma kungenjalo abantwana benu ngabe bangcwelile kepha kalokhu bangcwelisiwe kepha uma ungakholwayo ehlukana makahlukane naye manje uma ungakholwayo ethi angisezukuhlala nawe usuphenduke waba ngumkristu uku indoda eyitshela umkayo ngoba ususindisiwe futhi uzoboma ezweni lapho esake saba kulo izokushiya manje ayikho into ongayenza mayihlukane niyabo noma isifazane athi endodeni yakhe angizukuxubana naleso sigejalo sabadiliki abangcwele angizukukwenza lokhu ngizohlukanisa futhi ngikushiye ungalishiyi ibandla myekele ehambe uyabo umzalwane noma umzalanekazi kaboshiye kokunjalo lokho ngukuthi uma isithanda sakho sikulahla futhi sifuna ukuhlukana ngakho awudingeki ukuba nje ubambelele kubo uma befuna ukunishiya futhi bazonishiya ngenxa kakristu mabashiye kodwa ungeke uphinde ushade
God has called us unto peace.
Kodwa uNkulunkulu usibizile sibe nokuthula yabo manje akusikho ukuthi ungaphinda ushade futhi usevele ukushilo lokho kodwa awudingi ukuhlala nendoda engakholwayo noma umfazi ongakholwayo uma bengavumi uma bevuma bathi manje qhubeka uye ebandleni futhi uma ufuna ukwehlela lapho lowo ngumsebenzi wakho funa kuye ebandleni lakho qhubeka wena ngesingami angilikholwa futhi ngizokwenzela noma yini angizikuma endleleni yakho qhubeka wena khona-ke hlala lapho nje ungazi ukuthi impilo yakho engcwelisiwe iyomgcwelisa lowo okholwayo ibabangela ukuba bakholwe niyabo hlangothi zombili uwesilisa noma owesifazane uyabo kodwa manje ukuba uthi nje ngowethu Branham ngashada nomkami ungongakholwayo futhi nangu umzalwanekazi ngapha ngingashada naye ngizoshiya lo bese ngishada lowaya woqhabo qhabo lutho isifungo sakho singukuthi nize nehlukaniswe ngokufa futhi akukho lutho olunyezweni oluyokuvumela ukuba ushade ebhayibhelini ukuze kufe isithanda sakho kunjalo okuyizona zizathu kuphela akukho kuphinde ushade ndawo nhlobo ngaphandle uma isithanda sakho sesifile yiloko kuphela uyabo ngeke walenzela iziphikise ngakho funda amavesi nje ngaphambili nangemuva futhi uyobamba-ke ukuthi ukhuluma ngani manje lokhu kuchaza lapha akusiko uyabo ngabe lokhu kuchaza ukuthi umzalanekazi noma umzalwane ukhululekile ukuba aphinde ashade na qabo umnumzane uyabo wakuchaza lokho kuqala uyabo abaganeneyo ngiyabayala kungemina kodwa yinkosi ukuthi umfazi angahlukani nendoda yakhe kepha uma eke wahlukana nayo kahlale engaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe niyabo zikho izinto ezinjengani noma yimuphi okholwayo eke abuyisele kubeni aphinde ashade futhi enesithando esiphilayo manje nangomunye owesibili njengalona hlobuluni lomzimba ababi abayoba nalo ekuvukeni kokugcina ekwahluleleni kwesihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu na
lesisoni
siyovuka ekuvukeni ukuba sahlulelwe emzimbeni esenze isono sikuwo niyabo siziyodingeka sime ekwahluleleni ekuvukeni ukuvuka kusikho kufaka okunye esikhundleni kungukuvusa lokho kwashona phansi ngathi ujesu evuka kwabafileyo wayengumzimbo ofanayo washona phansi wavuka ekulolo hlobo olufanayo lomzimbo sivuka sisemzimbeni ofanayo esishona phansi sikuwo kungukuvuka kusikho kufaka okunye esikhundleni manje ibhayibheli liyazi ukuthi siyokwehlulelwa ngokwezono ezenziwe emzimbeni futhi uma omubi evuka uyohlulelwa esemzimbeni ofanayo ona ekuwo into efanayo
Adam knew his wife Eve and conjunction she conceived and bare Cain I believe all
uAdam wamazi umkakhe uEva futhi isihlanganiso wakhulelwa futhi wazala uKhayini ngiyakukholwa konke okufundisayo kodwa ngingamphendula kanjani omunye othi akakhulelwanga emva kokuba u-Adam esemazile ngenxa yesihlanganiso futhi u-Adam wamazi umkakhe futhi wakhulelwa futhi wazala uKhayini manje thina abadala siyazi ukuthi wazi kuchaza ukuthini manje umbuzo umayelana nesihlanganiso manje uma nizobhekisisa abangani niyabo ningeke nje neze ibhayibheli lisho into eyodwa endaweni eyodwa nenye into engenye into lifanele lisho into efanayo ngazo zonke isikhathi futhi uma unalo lisho into eyodwa lapha nenye into ngapha khona-ke ukumusha kwakho kuyiphutha yabo ungeke wakwenza ungeke wathola u-eva ekhohlisiwe yinyoka enobuqili bese-ke umthola kwenye indawo ekhohliswa futhi yabo nesikhathi sokuqala akhohliswa ngazo kungenkathi ekhulelwa ungeke wamenza ekhohliswa kwabili ake ngikukhombise nje esihlanganisweni sakho ekufundeni ibhayibheli ufanele wazi ukuthi izihlanganiso zakho ziya kubi so sibopha umusho wakho ndawonye uyabo manje bhekisisa lokhu manje kuGenesis wokuqala amashumi amabili nesithupha bhekisisa lesi sihlanganiso bese-ke uchaza lokhu khona-ke ngizokutshela ukuthi ukanjani ngenkathi u-Adamu azi umkakhe uGenesis isahluko sokuqala futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nesithupha manje lalelisisani uNkulunkulu usenze okudaliweyo kwakhe manje futhi uNkulunkulu uvumela umhlaba uveze izinto ezinabizelayo nazo zonke izinto umhlaba owazivezayo manje esahlukweni samashumi amabili nesithupha ivesi amashumi amabili nesithupha lesahluko sokuqala sikaGenesis futhi uNkulunkulu wathi mazenze umuntu ngomfaniso wethu uqobo kufuze uqobo ba umuntu hayi yena bona yabo ubuningi buse phezu kwezinhlanzi zolwandle naphezu kwezinyoni zezulu naphezu kwezinkomo naphezu nembono una na ukubophela ndawonye na phezu komhlaba naphezu kwazo zonke izinto ezinobizelayo ezinobuzela phezu komhlaba
ngakuNkulunkulu
wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane bobabili owesilisa nowesifazane futhi uNkulunkulu wababusisa emva kokudaliweyo kwakhe kwase ke futhi wathi kubo zalani futhi nande futhi nigcwalise umhlaba futhi niwunqobe isihlanganiso emva kwesihlanganiso salokho umuntu fanele andise futhi emva kokwandisa bese ke enqoba umhlaba lokho ngukuyothi ngiye sikathini seminyaka eyinkulungwane yabo kulungile ninqobe umhlaba kulungile futhi nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle futhi izinyoni zezulu naphezu kwazo zonke izinto ezinabizelayo zihamba phezu komhlaba. Manje uNkulunkulu wadala umuntu komfanekiso wakhe oqobo wadala ba umuntu buse phezu kwawo wonke umhlaba bawunqobe naye yonke into futhi benze lokhu futhi babuse phezu kwezinhlanzi zo naye yonke into ayenza bese kuthi ke siyathola kuGenesis wesibili isikhombisa lelandoku emva kokuba uNkulunkulu esewenzile umhlaba esemdalile umuntu esemnikile ukubusa phezu komhlaba esemnike konke nakho futhi uNkulunkulu wabadala wabatshela ukuba bamalthi ukwandisa nokugcwalisa umhlaba nazo zonke lezi zinto na semva kwamanye futhi amavesi esikhombisa izinto aziqedile na mazulu nomhlaba naye yonke into futhi inkosi uNkulunkulu yabumba umuntu kothini lomhlabathi futhi lapha ye futhi sihlanganiso nza umuntu esivele imenzini yabo enzo umuntu futhi ebophela umusho wakhe ndawonye uNkulunkulu wabumba umuntu kothini lomhlabathi futhi waphefumulela umphefumulo emakhaleni akhe umoya wokuphila umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Manje cabangani kalokho emva kokuba esenze umuntu abesifazane nabesilisa kuGenesis okuqala amashumi amabili nesithupha kuya kwela mashumi amabili nesishiyagalombili wenza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo wamdala futhi umnika wanqoba imibuzo futhi umnika wonke amandla naye yonke into nokho wayengagaza mdala umuntu kuze kube manje. Yabo Sathane wayesevele emkholisile uyeva kusobala wathi ami wamazi mkakhe kodwa wayesevele kholisiwe ngoba khona emuva labo ngathi be ngaphambi kokuba bafike ngathi bezongena kwahluleleli wathi noNkulunkulu wababuthela ndawonye wayesethi ubani wenze lokhu na wababuza umbuzo wathi ami wathi wesifazane wangipha yena wesifazane wathi inyoka nobuqili ngikhohlisile uNkulunkulu wabeka isihlalekiso phezu kwabo lakho konke kanjalo kwasekuthi ke wathi ami wamazi mkakhe yabo emva kokuba wayesevele ekhohlisiwe futhi uba ngumama ngokufanayo nje njengoba uNkulunkulu enza umuntu emuva le lapha kuGenesis wokuqala amashumi amabili nesithupha futhi nokho wayengakabunjwe nokho yabo. Kulungile manje phezisana sehlele lapha bese sifunde futhi uthi uAdam waqamba umkakhe uEva ngokuba waba ngunina wabo bonke izinto eziphilayo konke noma unina wabo bonke abaphilayo wabiza umkakhe wabiza owesifazane ngomfazi ngoba waye noma indodakazi ngoba wazo zonke izinto eziphilayo futhi inkosi yabenzela uAdamu nomkakhe iziphuku yabemboza. Manje qaphelani kuGenesis futhi uqala amashumi amabili nanye uNkulunkulu wadala imikhomo olwandle wenze yonke into futhi wenza kudaliweyo wenza umuntu ngomfanekiso wakho oqobo wenza umuntu hayi umuntu oyedwa wonke umuntu bonke ngomfanekiso wakho oqobo yabo futhi emva komfanekiso kaNkulunkulu wabadala wesilisa nowesifazane wabadala bobabili kanjalo futhi manje siyajola ngabe futhi emva kokuba esenze umuntu ngomfanekiso wakho oqobo emva kokuba esemdalile ngabo wesilisa nowesifazane lapha wenza umuntu ngothuli lomhlabathi kwasekuthi ke emva kokuba esenze lokho emva kokuba esemenzile wesilisa nowesifazane usebuyela lapha ke futhi umenzele wesifazane emva kokuba esevele emenzile yabo. Yabo isihlanganiso sakho sibopha lowo musho ndawonye ngokufanayo nje njengoba kwathi manje lapha uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakho uqobo ngofuzo lwakhe wamdala uNkulunkulu ekhuluma ebicabangweni yakhe emqondweni wakhe lokho ayenakho nakhu lapho eqinisweni enze khona isenzo. UJesu wayeyiwundle elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba kahlatshange kwaze kwaba iminyaka yezinkulungwane ezine kamuva yabo ngakho inyoka enobukhili yayimkhohlisile u-eva lokho kungokuqinisile kwase ukuthi ke emva kokuba sekubekwe ukwehlulela khona-ke u-adamu wamazi umkakhe wayesekhulelwa-ke futhi wazala indodana ukhayini niyakuthola na yabo isihlanganiso siqhuba nje lokho u-adamu akwenzayo hhayi lokho okwenziwa ngaphambi kuka-adamu futhi bungandaba uma bungathanda kukuqhuba lokho kuleso sitatimende esikhulu lapha ngikholwa ukuthi siyasithola ngapha nalapha esathukweni sesine ngikholwa ukuthi yizo futhi u-adamu wamazi umkakhe futhi wakhulelwa futhi wazala ukhayini futhi isihlanganiso wathi ngitholile indoda enkosini manje-ke kwakungesuye empeleni u-adamu kwakuyindodana kankulunkulu ngakho niyabo uma ufuna ukubeka isihlanganiso sakho lapho esikhona uyabo futhi uyaphinda ngitholile indoda kunkulunkulu manje-ke ethi unkulunkulu mupha leyo nto ebandlululayo ebizwa ngokhayini kwakukuphi lowo mthombo wakho konke okubi kakhulu naminyala nezinto okhayini ayenakho kuvele kunkulunkulu na akungeke niyabo wakhohliswe yinyoka enobuqili nenyoka enobuqili wayesevele ebanga umama khona-ke u-adamu wamazi kempela wahamba futhi wahlala naye njengomfazi kodwa wayesevele zoba ngumama walo mntwana kwasekuthi-ke ngenkathi indodana ka-adamu isizalo ekugcineni yayinobubele inomoya omnandi ithobile umuntu omnene njengo-adamu kodwa lowo mfo kwakuvelaphi lokho kuqambamanga okulihlazecwe savelaphi leso sono na ngakukuphi lowo mfo ukayini lowo mbulali na ngebhayibheli lasho ukuthi udevele ungumbulali avelaphi lawo manga na udevele nguyiso wamanga ungumqambi manga noyiso wamanga kwadingeka kuvele kwelinye ikhono elingaphandle kukankulunkulu ngakho ukayini wayengomubi noyise wayengusathane futhi la lona umubi kwase kuthi-ke kusobala u-adamu wamazi umkakhe impela futhi ya mhlawumbe uma usho kanje ngingahle ngithi ngizithatha mina uqobo awu manje urebecca wazalwa futhi emva kwesikhashana kufika ngangifuna kolukisuku indaba kajosefa futhi ngachuchuma kakhulu ngendaba kajosefa ngaya ngale endlwaneni encane ngase ngigoqe phansi enhla lapha ya eminneapolis ngase ngithi nkosi unkulunkulu ngiyakubonga kakhulu kangakanani ngendoda enjengojosefa ngase ngicabanga uma bengifisa sengathi ngabe ngethe ubilly paul ngojosefu emva kwaleso similo esikhulu esidumileyo akukho nowodwa umaka omelene naye nomaphi ebhayibhelini umfanekiso phelele kakristu ngandlela zonke ngacabanga bengingathala kanjani ngathi ho ukuba benginomfana bengiyometha ngojosefu futhi khwanamanjalo nje lokho kukhanya kwafika kuhamba kungena esekweni kwase kuthi uzoba nendodana futhi uyiqambe igama lokuthi ujosefu ngamazi umkami impela wazala usara ngase ngimazi umkami futhi wazala ujosefu niyabona ukuthi ngicaza ukuthini na niyabo kwakungahlanganise lutho nokokuqala isithembiso sikankulunkulu sasingujosefu usara ufika phakathi kwalokho kungesikho kubeka usara kulelo hlobo lendawo elukhuni kodwa nje ubunikhombise ukuthi ngichaza ukuthini niyabo lokho usara wathunyelwa kunkulunkulu naye futhi ngakho manje-ke siyakwazi lokho
See, God...
manje kodwa niyabo unkulunkulu ngenkathi ekhipha isigwebo phezu kuka-adamu no-eva usevele usenzile isono ngaphambi kokuba akhiphe isigwebo futhi lalelani funake nazi yini ukuthi umntwana wokuqala ukuba aze azalwe ezweni wazalelwa esoneni wabunjwe ebubini ufika ezweni ekhuluma amanga na yena impela ukuqala ukuba aze azalwe wazalwa ngaleyo ndlela ngoba wena uthi kuthiwani ngo-adamu no-eva na abazalwanga badalwa niyabo kodwa mntwana uqala ukuba aze afike wazalelwa esoneni ngakho kuzofanele kube ngalowo muqa umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe ingcosana futhi igcwele usize uzalelwa esoneni ingaleso zizathu efanele azalwe ngokutsha futhi niyabo ngomoya hhayi ngomcabango wakomoya ngokuzalwa kokomoya niyabo lokho kumenza azalwe kabusha kumenza abe yisidalo esisha umuntu wokuqala owazalwayo wazalelwa esonweni manje-ke kwafanele kube khona uyedwa ufika ngaphandle kocansi manje uma ucansi ngalungesiyo into yokuqala pho kungani bafanele babe noyedwa ngocansi ukuba ahlenge zonke izinto na kungani engamehlisanga nje oyedwa ngemihubhe futhi wathi nango olungileyo ocabanga kahle na Kufanele kufike ngomdansi, kufike ngowesifazane, ngoba yilapho okungena khona endaweni yokuqala ngomdansi. Waletha ukungalungi futhi ngomdansi. Waletha ukulunga. Ngiyabonga uNkulunkulu ngaphandle kokuphinga, ngaphandle kwesifiso socansi. Wazala uJesu Kristu ngomqondo ocebileyo ngokusibekela uMaria futhi edala kuye lengane efika ngocansi futhi ngalokho igazi lakhe elingcwele wahlenga zonke izinto esiyiwileyo. Niyabo, ngakho kuzofanele kube njalo, ayikho enye indlela yakho. Wonke umuntu ozalwe ngowesifazane uboshwe ngokufa, ufile esazalwa kunjalo. Ingaleso sizathu ngakikhuluma ngolunye usuku ukuthi sinaso kanjani leso siqiniseke esibusisiwayo manje. Ngenkathi u-Israyeli akusikho, ngikhuluma izinto eziningi kakhulu okungenalutho kukho, kodwa ngezinye izikhathi iNkosi ngipha into ethize futhi nje iyangicucumisa. Ngakho ngenkathi ngipha lokho, wangicucumisa kakhulu kwedlula noma yini engake ngaba nayo eminyakeni. Ngenkathi ngipha lokho ngolunye usuku, ngenkathi ngibona lowo u-Israyeli usuqila ungenakhaya, abantwana bakaNkulunkulu, uphoswe phakathi isinkwa esikhuntile, noma yini abafune kuyenza, ukuba nje babengaba nekhaya lapho ababengahlala khona ngokuthula, bahole okokuziphilisa ngesithukuthuku sebunzi labo. Futhi ngolunye usuku wehlaya ephuma ehlane, kufika umprofethi ngolwe insika yomlilo futhi wabatshela ngezwe lesithembiso. Akukho muntu owayeke waba lapho, babengazi lutho ngakho, kodwa kwakuyisithembiso. Phezu kwalokho bakholwa futhi balandela lo mprofethi baze basondela ezweni lesithembiso. Manje-ke kunofakazi obizwa ngoJoshua okusho ukuthi Jehova Msindisi wawelela uJordani wangena kulelo zwe, wayesebuye nobufakazi obubonakalayo ukuthi lelo zwe laliye lokho impela lo mprofethi athi kwakunjalo nezwi likaNkulunkulu. Babenesixhake sama-grapes, buthathe indoda amabili ukuzithwala futhi bakwazi ukunambitha isithelo sasekuqaleni ezweni. Akukho muntu owayazi ukuthi izwe lalilapho, bakukholwa nje, baphuma bahamba ngokukholwa futhi bakukholwa. Manje ngenkathi belidla ifa, izwe labo babejabule kakhulu kanjani. Ngamunye wayesekwazi ukuhlala ngokuthula, abe nengadi yakhe encane, abe nabantwana bakhe nayo yonke into. Kodwa nokho ukuguga ekugcineni kwamthola, nokufa kwamvalela ekukhoneni futhi kwamthatha. Kwasekuthi phansi kusuka emihubheni yasezulwini ngowesifazane kufika elinye ikhawu likhulu, elikhulu kuna wonke awo. UNkulunkulu uqobo lwakhe wabonakaliswa enyameni. UJesu Kristu wayesetshela u-Israyeli ukuthi babengabantu abakhulu kanjani, kodwa ukufa kwabhekana nabo. Wathi, kodwa ngilitshela ngelinye izwe, ekhaya likababa wami kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiya kunitshela. Nijabule ezweni lenu, ninamakhaya enu, ninabantwana benu, kodwa ningaba ngamunye phansi ngaleyo futhi kubonakala kungukuphela. UJobe wakubona wathi, uma umuthi ufa ubuye uphile, kodwa umuntu ulala phansi futhi aphuma umoya, uphi na? Amadodana akhe afika kumhlonipha futhi akakuboni. Oh, sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo, ungigcine endaweni yefihlakele kuze kwedlule olaka lwakho. Wathi, uma umuntu efa uyakubuya aphile na? Iminyaka ezinkulungwane ezine ngaphambi kwalokho babebheke into ethize ngaphesheya kwalelo thuna. Zonke izinto ezinkulu uNkulunkulu ubapha zona, ikhaya omndeni nabantwana nebandla nakho konke nabaprofethi nendoda edumileyo kuze kufike kuleso sikhathi. Kodwa nokho ngamunye wava futhi wayethuneni lakhe. Kodwa nakho kufika yedwa futhi uthi, ekhaya likababa wami kukhona izindlu eziningi, futhi ngiza kumuka futhi nginilungisele indawo. NjengoJoshua wahlangabezana neKadeshi Barnea lakhe. Nxa u-Israyeli efika eKadeshi Barnea, neKadeshi yayisihlalo sokwahlulela sezwe ngaleso sikhathi, iziphethu eziyisikhombisa zivele esiphethwini esikhulu esiyisole esikhulu, sichaza kwahlulela njengendlu kaNkulunkulu namabandla liphuma lisuka kulo. NoJoshua evela eKadeshi Barnea wawelela ezweni lesithembiso kubuyisa ubufakazi obubonakalayo. Manje uJesu wahlangabezana neKadeshi yakhe. Kwakuyini na isihlalo sokwahlulela? Kwakukuphi na eKalvari, lapho uNkulunkulu esemehlulele ngezono zezwe? Benzani na? Wahlangabezana nokufa, ukubuyisela kukaNkulunkulu, ukubuyisela izono kuNkulunkulu. Wafa ukufa, wayesewelela ngalo emfuleni waseJordani lokufa, bamngcwaba. Wafa kwaze kwathi inyanga nezikanyezi kwaba namahloni ngakho. Wafa kwaze kwathi umhlaba waba ukhulu kwemiza. Wazamazama kwaze kwathi amadwala agijima aphuma ezintabeni. Wazamazama kwaze kwathi zikanyezi azange akhanye. Inyanga ayangakhanye, nelanga lashona phakathi nemini. Wafa. Wafa kakhulu kwaze kwathi umromo wathatha umkhonto ngamaphawundi ayishumi wase uphisela ngokugcwele wadabula intliziyo yakhe amanzi legazi wayefile wawela ijordani futhi bamfaka ethuneni futhi baginga ihitwala lenyuka leyothi ngibulo lithathe ikhulu lamadoda okukwenza wayefile babeka uphawu lwamaroma kulo kodwa kephasika kuseni uyabuye vele ejordani wayesethi nginguye owayefile sendingophilayo futhi kuze kuba phakade abanye babo bathi sibone umoya wathi ngiphatheni ngabe umoya unenyama namathambo njengoba nginakho na wathi ninakho okudliwayo na nginetheleni okuthize futhi bamnika inhlanzi nesinkwa futhi uyakudla wayekumuntu wayeyini na ebuyisa ubufakazi obubonakalayo ukuthi kukhona yizwe siya kulo wenzani na yena njengoshua waletha ubufakazi obubonakalayo balo wathi manje uma nifuna ubufakazi obubonakalayo balo phendukani yilona lowo futhi nibhabhathiza egameni likajesu kristu ukukuthethelela kwezono khona niyakwemukeliswa umoya ongcwele lobo ngubufakazi obubonakalayo obangivusayo ngizoninika isibabizo sefa lenu kwase kwenzekana ngosuku lwepentekoste umoya ongcwele wafika phezu kwekholwa manje senzani na sivuma izono zethu sizisho ukuthi sifile zembelwe kanye naye empapathisweni savuka kanye naye ekuvukeni kwakhe ukwenzani na sahlala ezindaweni zasezulwini naye lapho esikhona kulobu busuku sihlezi hhayi ngokwenyama ngokomoya izingqondo zethu imicabango yethu imiphefumulo yethu ingaphambili kude le kweminyako yezwe khona manje siyini na ezindaweni zasezulwini kukristu jesu singena kanjani kuna ngamoya munye abasekorinte bokuqala sadiko seshumi nambili ngamoya munye thina sonke sibhabhathizwe ngomoya ongcwele emzimbeni munye wamakholwa umbuso kankulunkulu ofiphele phakathi lapho sibuka emuva futhi sabone lapho esasivamise ukuqamba manga khona nokweba nokukhohlisa nokubhema nokwenza izinto ezingalungile sivukile kulokho sisezindaweni zasezulwini kuyini na bufakazi bubonakalayo ukuthi sikulumbe siyoba nomzimba onjengomzimba wakho qobo okhazimulayo ngubufakazi bubonakalayo impela bokuvuka ngoba sekungashiyo ukuthi sesivele sivukile kanye naye sekungashiyo ukuthi sesivele sifile William Branham wayevama ukuphila akasaphili sekuyiminyaka eyevile amashumi namathathu afa manje sekuyisidala esisha uOmen Neville owayevame ukuphila akasaphili wafa iminyaka eminingi ngaphambi kwalokho lesi yisidalo esisha uOmen Neville ufile umbheji wamahhashi umkembuli kumbe noma wayeyini umuntu owake waphila ufile ngazi ukuthi Neville wayengesikho lokho kodwa noma ngabe kokuyini unecala lakho kwakho onecala kokuncinyane necala kukho konke noma yini oke waba yiyo uyisoni lokho yikho futhi uvile ngoba uthanda izinto ezenzo futhi inqobo nje uma usathanda izwe kule ndaba ukuthi uvuma kangakanani ukuthi uphezulu lapha awukho phezulu lapha usephansi lapho namanje uthanda izwe noma izinto zezwe uthanda lukankulunkulu lukangeni namanje kodwa uma nivuka nibe ngaphezu kwalokho niye ezintweni zasezulwini bese ke ninako kwaphezulu ngoba nivuke noKristu futhi manje nihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kumulana niqinisekile nje akukho nto enganilimaza akukho nto ngisho nokufa qobolo wakho akuna ngeke kwenza nto kini senivele niqinisa kwihangi kuKristu isiqiniseko isibambiso idiphozi sivele lethiwe senisemukele lenzani na nivuka kanye naye ekuvukeni uke muva lapho engake ngaba khona manje sengingaphezu kwalokho ngani na ngomusa wakhe wangiphakamisa futhi sengilapha manje ngihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu ohe nakho lapho khona bese ke iBhayibheli liba incwadi entsha khona ke ulifunda ngamehlo kamoya nokuqonda kukamoya khona ke ubona amabizo nezabizwana bese ke ubona imigamanco insihlanganiso ngiqonde ukusho njalo kanjalo njalo eBhayibhelini
Oh,
lapho kuthi khona bathili yaziphikiza uphansi lapho ufunda yenyukela lapho bese uyalifunda lehluke lonkeke yabo unjalo impela impela lisho into entsha inkulu yonke uma ulifunda ngomoya yebo
This other question is really not a question It just says I lived many years in sin until I found the Lord
Lona munye umbuzo ngempela usiumbuzo uthi nje ngihlale iminyaka eminingi esoneni ngaze ngathola inkosi. Ngiyacela mfowethu Branham, ngiphinde ngona futhi angifanele ukuza phambi kwakho kule ndawo engcwele. Ngicela ungitshele uma ngingabuyiselwa ngakho konke futhi. Ngicela ungisize mfowethu Branham, nginodevil kimi. Ngisize, ungazibeka yini izandla zakho phezu kwami futhi uphinde ungibuyisele na?
Now, there is a question, I never noticed it when I read it a while ago. There is a question, now if that person is
present, let me just read it. Kunombuzo manje uma lo muntu ekhona ake nginifundele khona ngihlale iminyaka eminingi esoneni ngaze ngathola inkosi. Ngiyacela mfowethu Branham, niyabo, ngiphinde ngona futhi angifanele ukuza phambi kwakho kule ndawo engcwele. Ngiyacela ungitshele uma ngingabuyiselwa ngakho konke futhi. Yebo. Unanga mngani wami, kuze kube manje kuNkulunkulu, kodwa kungukuthi ungabuyiselwa ukuba ubonile kuze kube manje ukuthi bungeke usabuyiselwa, bungeke neze ufuna ukubuyiselwa, uyabo, kodwa inqobo nje uma isekhona into esebenzana nenhliziyo yakho, usalokhu usemqeni ukubuyiselwa. Unecala kokuncinyane, unecala kukho konke. Ngona izikhathi eziningi, nsuku zonke, sonke senza izinto esingafuni ukuzenza usenhliziyweni yethu. Ufuni ukuba ngaleyo ndlela, kube njalo ubunge ubuze lowo mbuzo. Yabo, lokho uqobo lwakho kungubufakazi ukuthi uNkulunkulu usasebenzana nawe.
Probably Satan tell you that you can't be restored. He's a liar.
Mhlawumbe ushaywe uvalo, mhlawumbe usathane ukutshela ukuthi ungeke wabuyiselwa ukuhamba amandla impela unjalo. Ngoba buka, uma kukhona uthi alubize lofanele kube khona uthi olusabela kulolobizo. Uma kukhona kulambele into ethize, leyo nto ethize ifanele ibe ndawo ndawo, kungenjalo bekungeke kube khona kuyilambela. Uyabo? Njengoba ngishilo isikhathi esiningi-ningi, ngaphambi kokuba inhlanzi ibe nesigwedlo emhlane wayo, kwathi ngeke kube khona amanzi kuqala ayo ukuba ihlambe kuwo, kungenjalo yayingeke ibe nesigwedlo. Ngaphambi kokuba kube khona isihlahla ukuba simile emhlabathini, wafanele kube nomhlabathi kuqala ngaphambi kokuba kube khona isihlahla, ngoba umhlabathi wawufanele ube kuqala ukuba isihlahla simile.
Now, before there can be a creation, there has to be a creator.
Manje ngaphambi kokuba kube khona ukuthi liweyo, kufanele kube khona umdali ukudala ukuthi liweyo. Ngiyabona ukuthi ngicaza ukuthi nina manje inqobo nje uma ufuna futhi ulambele ukubuyela kuNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu ndawo ebiza kuwe. Yabo, kungenjalo kungeke ulambe. Ukhona umdali. Manje uma ukhona indawo ongayiwela lapho ngeke wabuyela emuva. Kodwa uma lokho kungukuthi usuphansi lapho futhi esimweni esifanayo wawukuzo, ukhombisa nje ukuthi uwemseli kuphela. Ukuhlubuka akusikho ukulahleka. Ngifuna umuntu akitshele lapho ukuhlubuka kungukulahleka futhi akufakazise eBhayibhelini. Ukuhlubuka akusikho ukulahleka, uphume enhlanganyelweni nje. Israel wahlubuka kodwa abazange balahlekelwe isivumelwano sabo, balahlekelwa izindumiso nokuthokoza kwabo. UDavide walahlekelwa ukuthokoza kwensindiso yakhe ngekathi ethatha uBathisheba umka Uriya, kodwa akazange alahlekelwe insindiso yakhe. Akazange athi buyisele insindiso yami, wathi buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yami. Oh, kunokuningi kakhulu kwalokhu kugcina umthetho namhlanje ukuthi ungathinti, ungenambithi, awenzi izinto ngokomthetho. Angizange kuleli bandla kulobu busuku ngokomthetho. Ngizizwa ngikhathele, kade ngibele kukulizwa imizwa, ngiphatheke kabi, ngimangala ngento ephandle phambi kwami. Inhliziyo yami yevutha, ngisho njengokuthi kakhulu impela inhliziyo yami ize iyabhakuza. Nginenkwanja ubuhlungu ngawo lo mzuzu, nje kudubula kuye muva naphambili, phansi naphezulu, kuphumele lapha. Ngiphele amandla, ngikhuliswa yimizwa ukuba nokuqhaqhazela. Ngijola umkhuhlane lapha nokucinezeleka, izinzwani zami zicindezeleke ezicathulweni zami. Ngizwe noma yini kodwa ukwehlela lapha. Ngizeleni ko, ngoba ngithanda uNkulunkulu, ngiphila noma ngifa, ngifanele ngimele yena lapha. Akusingoba ngifanele, ubengeke abe nandaba ngokuthi ngikwenzile noma cha. Benginga ukuba bengingafa, bengiyoya ezulwini empeleni. Kodwa ngiza ngoba ngiyamthanda. Ukonze uNkulunkulu ngoba uyamthanda, hayi ngoba kufanele nje ukwenze, ngoba uyamthanda ngokwenele. Ngithembeke kumkami ngoba ngisaba ukuthi uzongifake sesibaniso, ngithembeke kuye ngoba ngiyamthanda. Akekho omunye wesifazane kodwa nguye, ingalesozizathu ngithembekile kuye. Hayi ngoba uma ngenze iphutha futhi bacabanga ukuthi ngenze into engalungile ngize kuye ngithi mina sithandwa bengingakuqondile ukwenza lokho bengakithethelela ngakho ngiyazi ukuthi bengakithethelela bengingamthethelela ngiyamthanda kodwa bengingamthethelela bengakithethelela kodwa bengingeke ngakwenzela lutho ngiyamthanda kakhulu ukuthi ngingakwenza kusiko ukuthi ngoba ngizange ngicabanga ukuthi bengakithethelela ngumqondo wokuthi ngimthanda kakhulu ukuthi ngingakwenza wenza into ewele yokuqala futhi ngoba nje uma ngisemthanda kanjalo ngisoze ngakwenza futhi uma engithanda ngendlela efanela ngayo naye angeke futhi futhi uthanda inkosi ngayo yonke inhliziyo yakho awudingi ukuthi ukhathazeke ngalezi zinto uma wenza iphutha awuyoni ngamabomu wenze nje into engalungile uyabo ushelele wahlehla kriso ubuphezulu lapho enhlanganyelweni uthe qathatha wahlehlela phansi kule nhlakanhlaka phansi lapho futhi kodwa kuyini na ufana nokhozi nje ngesinye isikhathi ngabona enhla lapho esinsinathi zo lathatha sara futhi ngangehlela lapho uma noma yini ngiyibonile nginemazayo ngokubone into evalele sibayenene ngeke njengakumela ngibone noma yini isesibiyelweni ngisho nezinyoni ezincane futhi ngiyazi nina besifazane nina lezo zinyoni ezincane zitedeleni ngikati ngisengumfanyana ngangivamise ukuthi uma ngingake ngize ngithole ithuba uma sengiyindoda ngiyongena ngesinyelela kuzo zonke izindlu bese ngibavulela labo bafo abancane abahluphekile yabona umzali ngathi behlezi yenhla lapho elangeni elishisayo futhi bona bethi nosifazane phandle ndawo enkosini lingemuva ebhema usikilidi naleyo nyoni encane ehluphekile ihlezi lapho isha ayikho engakwenza ngakho ifanele ihlale lapho nje futhi ayizalelanga lokho ngacabanga kanti uma bengingathi ngiyelele phezulu lapho bese ngiyayitetela ibingeke ibe lapho isikhathi eside kakhulu niyabo ngiyakuzonda kubona noma yini ivalele esibayeneni ukuzonda kubona indoda ezibiza ngomphizo bese ivalelwe phansi sibayeneni nolunye uhlobo lesivumo khona sibandla ngeke ngathi amen angikholelwe kulokho kumele uthi ungakukholwa hohe bakithi uzalwe ukhululekile manje ke kanjani ke ngokhozi lukhulu na luyinyoni yasezulwini lihlala le ngaphezu kwamafu lapho luyakhona ekuseni phezulu ubude le kukho kunye okungalulandela ayikho enye inyoni ibingabuthuke emoyeni uma izame ukululandela luyinyoni eyenziwe ngokukhethekileyo kwasekuthi-ke kwakukhona owayelubambile ngogibe olwenziwe ngumuntu wayebambe lolukhozi olukhulu wayeselufaka kulesi sibiyelo lobo mdala ohluphekile ngambuka nenhliziyo yami yavele yavutha wabuka kulelo hlangothi kanjalo futhi wayengazi ukuthi angaphuma kanjani kuleso sibiyelo wayevele nje awelele lapho futhi futhi wayazi ukuthi wayengandiza kanjani futhi wayeqala ukubhakuzisa amaphiko akhe futhi lapha wayehamba wayezingqubuza ngekhanda lakhe phezulu izinsimbini ezivalele futhi ashaye izimpaphe eziphuma engalweni yakhe izimpaphe zamaphiko lapha nakho konke ikhanda lakhe laze lopha wayishaya kakhulu leyo nsimbi evalele yayimgqimuza aze ayothi ngqi emuva ngomhlane wakhe futhi wayelala lapho bese kweqa lawo mehlo abukeke ekhandlekile abuke phezulu kuleso siphakaphaka yilapho ngingowakhona nanto ikhaya lami yilapho engazalelwa khona lokho kodwa buka phakathi kwami nalapho yisibiyelo awu into kuphele ngiyaziyo ngibeke ingqondo yami kukho futhi ngiza lapha futhi ngqu wayebuyele muva ngqo futhi ngacabanga ohe akukubi yini kakhulu lokho ngifisa singathi bebengangidayisela yena bengingabambisa ngefoto yami kuba ngimthenge yabo kuba nje ngimtetele yabo kwangenza ngaphatheka kabi kakhulu leyo nyoni enkulu ehluphekile lapho ishaya izimpaphe ngacabanga lokho kungukubuka kwesabeka kakhulu kakhulu engake ngakubona qabo ngiyakuhlehlisa ukubuka kwesabeka kakhulu engake ngakubona indoda ezalwe ukuba ibe yindodana kankulunkulu bese-ke ivalele sibayaneni esivumiweni khona esithize futhi buka phezulu lapho bese ibona unkulunkulu efuna ukumkhonza ngempela kodwa nje ayikwazi ukukwenza bangeke bayivumele kwenza yabo ivalele sibayaneni leyo yinto esabekayo yebo yebo tete wethu mfowethu noma ubani ubhale lokhu uma uwele phansi lapho lokho akusho ukuthi ulahlekile ukhozi nje olunge esibayaneni iloko kuphela uvalelwe phansi esibiyelweni lapho esonweni futhi awufuni ukuba lapho ingaleso sizathu ubuka phezulu nakho lapho khona wo futhi Branham ngake ngahlala phezulu lapho ngabe ikhona indlela lapha na yebo kungikhumbuza kolunye usuku oh umfana omncane ngakuhamba ngizungeza emva kweplaza futhi kwakukhona umunye wayebophele kwababa lidala kulivimba lingayi embileni nalowo mfo mdala ufikile wayesezobulawa indlala nje ngakingeke ngibe yilowo ncisha nayo ukuba ngenze lokho wabophele kwababa lidala kunyawo nalowo mfo wayedle konke okusetizane wayengatholi lutho olunye mimi wayevele walishiya nje futhi lalihlupheke kakhulu ngokuthi la lalingakwazi ngishona nokusukuma nje li namaqababa endiza kaphezulu futhi athi kwekwekwe ngamazi athi woza Joni kwababa isikhathi sasebusika siyeza asiyeni ngizimu kodwa lalingakwazi ukukwenza leliboshiwe lapho ngolisuku kufika umfodize wayeselibone lelo kwababa lidale lihlupekile ngakho wavele wawela wayeselibamba wayeselukaka wathi hamba uqhubeke mfana sikunilekile niyabo futhi ngakho ke into yokuqala yazi lalilokhu lihamba hamba nako kufika amagwababa ngaphezulu empompoloza woza Joni kwababa kwekwekwek asiyeni ngizimu ubusika buyeza ubuzobulawa amakaza ukuba lalingabuke emuva lithi ngikwazi ukukwenza yebo lase likwejwayele kakhulu kuboza yebo lacabanga nje ukuthi lalisa lokhu liboshiwe ngakho ucabanga ukuthi uboshiwe nawe mfowethu dadewethu obhalele umbuzo ngakho ucabanga ukuthi udevela ukuthole wakubophela phansi lapho kodwa yena uqamba manga kwake kwabakhona isikhathi okufika ngazo umuntu emhlabeni uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wakuqaqa ngokukholwa awudingi ukuba uhlale phansi lapho ucaba umnumzane ukhululekile kunjalo wafa endaweni yakho ukususa izono zakho kholo kuye nje bakuzise amaphiko akho bese usuka undize nabo bonke abanye babo ungahlali kulowo mgodi kadevela chaba umnumzane manje ukwazibeka yini izandla phezu kwami futhi ngikulekele kunoko na ngilethi uthandekayo noma umfowethu uthandekayo impela bengingabeka izandla phezu kwakho kodwa lokho bekungeke kukukhulule obekungakukhulula ukuba uqonde ukuthi usuvele ukhululekile usuvele ukaqiwe awudingi ukuba ukhathazeke ngokukhululeka usuvele ukhululekile uJesu wakwenza wakhululeka ningabe lisaboshelwe jokeni lobugqila ukhululeke ngakho konke awudingi ukuhileka ukubeka izandla zami kwezwako uyisiko nje singathi sikwenze lokho lokho ngani bengingakwenza lokho kodwa lokho noma kunjalo lokho bekungeke kukukhulule uze wemukele lokho akwenzele khona lowo yimi nje ngithi Nkosi ngiyakukholwa awubeke izandla zakho nje ngokukholwa kwezwako uthi Nkosi ngiyakukholwa yuka uze kunjalo vuma izono zakho yabo ofihla izono zakhe akayi kuphumelela osibikela izono zakhe kodwa lowo oyovuma izono zakhe labo tshela kona inkululeko yakho nokulungisizwa uma uvuma ukuba uthi ngonile nginephutha lokho kusho lapha ngiwile ngonile nginephutha ngempela ngabe likhona ithuba kimi ukuba ngibe ngophilileyo futhi na uqobo umzuzu okufisa ngawo lokho kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ukataza intambo yokuphila phansi ukuba akucoshe vuke nje entanjeni yakhe yokuphila yokukhola nomkhuleko qhubeka ngqo wenyuke uzo yongena kuzo zonke ezinye izinkozi kanjalo hamba uze undize kunjalo yebo kubekwa izandla leyo leyo yinto enkulu ngiyakholelwa kulokho ngiyakholelwa kubekweni izandla ngikholelwa impela kodwa lokho kusikho okukwenzayo bengingabeka izandla phezu kwabantu kungena kweviki nokuphuma kweviki futhi noma kunjalo bekungeke kusize lutho uze wemukele lokho uKristu akwenzela khona leyo kuphela imvumelo yami yokubeka izandla babeka izandla phezu kwamalunga benza lezo zinto kwakuyimvumelo yabo hamba kukaNkulunkulu wabanikeza ukukholwa kwabo kukho banikeza inkolelo yabo kukho niyabo ezinye izikhathi ngezinto nje angiqondakali kakhulu izikhathi eziningi kakhulu ngingine ebusuku bayizolo ngibambe phakathi kwemiqondo emibili futhi angazi nje ukuthi kufanele ngijikele ngapi nginjalo qobo lwami ngiphakathi komqondo angazi ukuthi ngizokwenza njani ngiyethemba ukuthi nje leli yibandla levelo noma ibandla lomoya lihlezi lapha njalo angiboni ukuthi baya kuqopha lokhu ngakho ngizovele nje ngisho lokho ngifuna ukukusho babe ngifuna ingxoxo encane nani kuvulelane izifuba futhi ngikhole ukuthi ngizovele nje ngikuthathe noma ikanjani bengine nothi libhalwe lapha nombhalo noma ngabe ukuba angikwenzanga bengizokhuluma ngokuthi ubuvangeli besikhathi sokugcina ukuthi ubuvangeli besikhathi sokugcina buyini mhlawumbe ngizokongela olunye usuku lokho ngithanda ukukhuluma kini ngokuvela enhlizweni yami ukuvela phansi nje enhlizweni yami ngiphakathi kwemiqondo angazi nje ukuthi yiphi indlela engizojikela kuyo. Ngifuna umkhuleko wenu, lokhu ukuncenxa kuncane phakathi lapha kulezi izinto. Bengithola ithuba nje ukuba ngikhulume kini imizuzu yembalwa. Enye into engifuna ukunitshela yona, niyabo, ngiyaqonda ukuthi sizeduzane ngempela into nethize. Manje ningabi ngabangaqondiyo, ningakwenzi, niyabo. Indoda efika kimi kolokisuku futhi yangenza ngazizwa ngiphatheke kabi ngempela. Ngacabanga ngempela bengingakaqeki kangaka ekufundiseni, niyabo. Yathi ngibona iBrenham ezinsukwini cishe ezingaka ngifanele ukuhlinzwa, eziyishumi nantano ezizayo, izinsuku ezingamashumi amabili. Yathi ucabanga ukuthi uJesu uzoba lapha? Angeke ngisho ngidingeke ukuba ngibe nalokho kuhlinzwa na? Yebo, yebo, ukuqondi. Ungakwenzi lokho, uyabo, ungakwenzi lokho. UJesu angefike eminye eminyaka ezinkulungwane ezinhlanu, angazi. Angaba lapha nokho kunobubusuku. Angafika kusasa, angazi ukuthi uzofika nini. Angekho omunye owaziyo. Ngokukhuluma bala, angazi ngisho naye uqobo. Yilokho akusho, angekho owaziyo. Kodwa benazi yini ukuthi uPawulu wayembeke kuba afike nsuku zonke na? UJohane esiqhingini sasePatmose wacabanga ukuthi wayezophila aze akubone. UAraniyasi wacabanga ukuthi impela wayezofika ngezinsuku zakhe. Bonke abanye babo, uPolycarp, uMartin ongcwele kwehle njalo onyakeni. Luther wacabanga impela yikho lokho. Wesley wathi lesi sikhathi. UCharles Finney, uJohn Knox, uCalvin, uSpurgeon bonke bathi lesi sikhathi kuSunday kwehle njalo kuzofika kulosuku lapha. Bonke lezi zikhathi silubhekile, azazi ukuthi isikhathi sinini. Ngikholwa ukuthi lezi zikhathi futhi ngifuna ukuphakamisa kukhanya kwejesu. Futhi lalelani ngikubambeni kahle lokhu. Ngifuna ukuphila emzuzwana ngamunye empilo yami ukuthi ngimbheke ngomzuzwana olandelayo, kodwa ngifuna ukuqhubeka sengathi bekungaba iminyaka ezinkulungwane eziyishumi kusukela manje. Ngisalokhu ngifuna ukutshala izimbewu, ngivune izivuno. Ngiqhubeke kanjalo amehlo ami ebheke phezulu, ngiqaphele, ngidonse umpetshana we, ngithola izinyanda uhlamvu. Bese kuthi-ke ngonyaka ozayo ngizotshala ukudla kwami okusenhlamvu futhi. Nkosi, ngangicabanga ukuthi uyoba lapha ngonyaka odlule, kodwa uma ungeke ungafika ngalo nyaka. Ngakho ngizofaka ukudla kwami okusenhlamvu ukuba ngikhulise abantwana bami. Uma ulibala, bayoba nakho abakudlayo. Uma ungafiki, ngiyobe ngikubhekile nakho lapho khona. Yabo nje ngiqhube ngokwejwayelekile nje. Uma ngicabange ukuthi bezofika kusene kulobu busuku, bengizoshumayela umlayezo ofanayo nengiwushumayela manje. Uma ngicabange ukuthi bezofika kusene, bengingeke ngiphume bese ngithengise imoto yami. Bengingeke ngahamba ngenze lokhu lokho noma okunye. Bengiyoqhubeka nje njengoba ngokuvamile ngihambile, ngoba wonke umzuzwana ngiqaphele yena ukuba afike. Sizathi angahle afikele wena nje, kungahle kube yihora lakho elingahle libe kulobu busuku. Mhlawumbe yihora lami kulobu busuku, angazi, kodwa elinye lawo lizoba yihora lethu. Futhi kwenza mehluko muni uma ngiphila lapha noma ngimbelwa ngaphandle ngaleyana? Ngokuba uma sengivele ngikhokhelwe inhlawulo yokufa, ngiyoba lapho phambi kwanoma yimuphi umuntu ophilayo. Kunjalo ngisho lokhu kwabasethesalonike besibili isahluko sesihlanu. Ngisho lokhu kini ngemiyalo yenkosi, thina esisekhona sisasele ekufikeni kwenkosi asiyi kubathinta noma kubavimbela labo abaleleyo. Ngokuba icilonke likankulunkulu liyakukhala, nabafileyo kukristu bayakuvuka kuqala. Inhlanhla yalabo abaleleyo bayophuma kuqala. Sazi kanjalo ukuthi sekuseduze, niyabo. Khona-ke thina sisekhona sisasele siyeguqulwa ngesikhashanyana ngokuphazima kweso, futhi siyakuhlithwa kanye nabo ukuhlangabeza inkosi emoyeni. Ngakho kwenza mehluko muni uma ngafa ngesikhathi sikaNowa, uma ngafa ngesikhathi sika-Abrahamu, uma ngafa ngesikhathi sama-apostoli, uma ngife emavikini amabili edlule, noma khona manje na? Bekungeza mehluko muni na? Ngiyoba lapho ngesikhashanyana ngokuphazima kweso, ngiphumule kuphela kuze kube yileso sikhathi. manje akubuthana kuyoba senkosini njengojakobe esahlukweni samashumi amane nesishiyagalolunye wathi uma kufika ushilo nokubuthana kuyoba kuye akuyi kuba khona mbuzo ohambayo kuze kusukela phakathi kwezinyawo aze afika ushilo ekhuluma ngojuda nokubuthana kuya kuba kuye manje abantu abaningi kakhulu babheka ibandla elikhulu iqembu labantu kuba lihlwithwe kanye kanye ibandla ihlele sivumo khona sidizwe kuba sihlwithwe lokho akusikho lokho akusikho nhlobo ukubuthana kwabantu uma unkulunkulu ebizela umhlambi wakhe ndawonye angahle athatha ababili e-Jeffersonville ababili e-Indiana ababili e-Kentucky ababili e-Mississippi lokho impela kusho hayi lawo mazwi kodwa wathi bayobe bebabili ensimini yilapho isikhathi sasemini esikhona ngiyothatha yedwa futhi ngishiyo yedwa bayobe bebabili empeteni enye ingxenye yomhlaba yisikhathi sasebusuku ngiyothatha yedwa futhi ngishiyo yedwa yabo ukubuthana kwabantu ngeke kube ngubuzwe basikhothi singe beqembu lapha kuyoba ngokuvuka basemhlabeni wonke kubuthwanwa ndawonye nohlwitho liyofika ngendlela efanayo ngoba wathi uma omunye elala ngalo mlindo umunye ngalowo mlindo umunye wehle kuze kuyofika emlindweni wesikhombisa kwase kuthi-ke uma kufika omyeni zonke zavuke wonke umuntu yonke impela kusukela esikhathini sikagenesisi kuze kube ukuphela kwesambulo zonke zavuka kunjalo ukulungele ukungena manje yabo ukhombisa ukuthi bonke abafile bayovuka ethuneni ekufikeni kwakhe olungile omyeni ezileleyo esethuneni ziyovuka ekuvukeni manje-ke ukhombisa ukuthi abantu abaphile emhlabeni kuyoba ngoyedwa lapha noyedwa laphaya akuyi kuba yisigejane sabantu sibuthela ndawonye eqenjini elincane ngokuba uya kuba yedwa ensimini noma ababili ensimini ngiyothatha yedwa ngishiyo yedwa nakho kufika elilodwa lebandla lesikhathi sesemini ngakwenye ingxenye yomhlaba bayobe bebabili empeteni ngiyothathwa yedwa futhi ngishiyo yedwa kunjalo na ngakho ukubuthana kuyoba kukristu noma ngabe ngise-Jeffersonville noma ngabe ngise-Sweden noma ngabe ngifuthi noma kukuphi ukubuthana kuyoba kumelusi wezimvu yabo bese kuthi kanye kanye siyohlwithwa nokuvuka kuhlangabeze inkosi emoyeni abantu bayobe bevela kuzo zonke izingxenye zomhlaba ophilayo abantu ofile kanjalo njalo bayovuka futhi kanye kanye ibandla liyohlwithwa kanye kanye ukuhlangabeza inkosi emoyeni yabo ukufika kwakhe kuyoba ukomhlaba wonke akuyi kuba nje ukufika e-Louisville akuyi kuba nje ukufika kwi-Baptist kwi-Presbyterian kuya kuba abamhlophe enhliziyweni baya kumbona uNkulunkulu nokuvuka nokubuthana kuya kuvela ndawo zonke kuli manje kufika nini na mhlawumbe kulobobusuku mhlawumbe kusasa mhlawumbe kulo nyaka mhlawumbe iminyaka engamashumi amahlanu mhlawumbe iminyaka eyikhulu mhlawumbe eminye iminyaka eyinkulungwane angazi angekho omunye waziyo kodwa asithi wena nani siphile kulobobusuku kube sengathi bekuzoba kulobobusuku nokho kodwa manje kwenzeni njengoba ukushilo nginokuhlinzwa awu uma uzoba nokuhlinzwa awunakho ukukholwa kokukhululwa kubeka ube nokuhlinza kwakho ukuba bengizothenga iyi omunye uyafika futhi wangibhalele nothi ngelinye ilanga wayesathi incwadi enkulu wayesethi ngothi Branham angazi ukuthi ngenze njani wathi mina nomngami besethembeke kakhulu kuNkulunkulu ngakho konke sikhulise abantwana bethu wasethi manje ungimangalisayo wathi silondoloze iplazi sathenga iplazi kodwa wathi silethanda kakhulu kunesiphethu lapho kuno nomfudlane ogeleza udabule endaweni wakuphandle e-Oregon wasethi siyeza ukuthi wena uza e-Oregon ngizokutshela ukuthi sinqume ukwenzani siyazi ukuthi sicabanga ukuthi sizolongela abantwana bethu ngoba bekho kubo abangamakristu wathi sicabanga ukuthi sizolongela bona njengoba bazodingeka bahlale lapho kuba bedlule kukho ukuhlupheka futhi silongele bona kuba sibenze babe nento ngokuba sikhole ukuthi siyoba sekuhluthweni ngakho-ke asazi ukuthi seze njani ngalokho ngakho mhlampe uma ufika sizovele nje silibuyisele kuwe iplazi yabo khona-ke ungenza ngalo noma yini oyifunayo ngapana ngaphendula ngathi kungukunako kudla kanjani kini kucabanga ngabantwana benu wathi mina nomama uphumele lapho nangakusihlwa wathi sengilungele kupetshwa futhi wathi mora anenjabulo sinawo singamula eplazini sibuke isiphethu futhi siyimi phandle lapho sidumisa unkulunkulu ngathi qhubeka wenze lokho phila njenga leyo ndlela ngokwenyama ngokwempahla qhubeka nje uqhubeka aze yafike yabo qhubeka nje uhlale lapha uqhubeka aze yafike phela qhubeka yenze lokho uma inkosi ithanda uma inkosi ithanda ngizokwenza lokho uma inkosi ithanda ingafika ngaphambi kwaleso sikhathi kodwa qhubeka nje uhamba njalo njengoba unjalo nje uze kodwa gcina umphefumulo wakho ulungisiwe lokho ingathi fike ngani noma yimuphi umzuzu yabo hlala ulungile ngokuba uyabo ingathi fikele wena ngani noma yimuphi umzuzu noma yimuphi umzuzwana ngokushaya kwenhliziyo okulandelayo iphefumulo okulandelayo ingathi fikele wena kodwa nje qhubeka wenza noma yini ofuna ukuyenza ngoba nje uma iqinisile futhi iqotho futhi iqondile qhubeka futhi uyenze
we know that we're facing something
manje siyazi ukuthi sibhekene nento thize ngiyayazi uyayazi angazi ukuthi ngizojikela kapi
you remember about 4 years ago in Chicago one day the spirit of the Lord came up on me and I said this is it
yakumbule cishe eminyakeni emine edlule eChicago ngolunye usuku umoya wenkosi wafika phezu kwami kase ngithi yiko lokhu nemvuselelo isiphelile nemelike ilenqabile ithuba layo isethephile futhi alisayikuba bikho ithuba layo lokuqala ilenqabile ngifuna nibhekisise ngabe noma ubani uyazi ukuthi sikuluni lokho okwaba ngalo ethephini na sinakho uliye nojini banakho ngikuzwile lapho esikhathini esingeside sedlule upoze okufaka ephepheni lakhe futhi ngakho bhekisisani nje ukuthi kwenzekeni kusukela ngaleyo nkathi yabo ivuselele inqamukile ngakusho lokho ngale eblue lake ngobunye busuku namfo mncane wabuya wenyuka ngobuso kulandelayo wathi uMfoti Branham angathi athi amapentekostali libe nako kodwa hayi mina uDumo uNkulunkulu haleluya waqhubeka kanjalo njalo yabo kodwa umfo mncane bengazi nje ukuthi liphi ichopho lophondo ayebetha kulo yabo akaqondi yabo akazi kulungile eshisekele lokho kulunge ngokupheleleyo
but look around what are they doing
Kodwa kanzani benzani na yini indaba ngabantu na kwenze gani vuseleleni na kwenze gani ku Billy Graham ora Robert bonke abanye babona
Where is the revival going on It's finished
Kubeka bivuselelo na iphelile intuthi sivele ishunqile izimbewu ziyahlonyelwa umhlangano usuphelile imililo iyalotha ethempelini lidala Roma ohlobweni luka mentshisi ngenkathi imililo icima abahwebu baye ekhaya emalitare manje siyabona ivuselelo yikho akusikho okushisekela manje ke ngicabanga ngomfula ngo-1936 icabanga lokho akusho kwenzekani lapho na abaningi benu bayazi ngangisengumfana nje futhi ngokubhabhathiza umbhabhathizo wami ukuqala ngenkathi leyo ngelosi yenkosi yehla futhi yama ngaphezu kwalapho engangikhona abanye abantu bathi awukubonanga yase ke isayensi kufakazisa ukuthi kwakunjalo niyabo niyabo
now what did he say there as it was
manje yathini lapho na njengoba kunjalo njengoJohane umbhabhathizi wathunyelwa kwandulela ukufika kokuqala kukaKristu mlezo wakho uyokwandulela ukufika kwesibili ngikubhekisisile lokho umhlaba wonke kuhambe umhlaba jikelele nje cishe impela ngobusuku izimvuselelo zaqhibuka ndawo zonke imililo yemvuselelo wawuvuthe ndawo zonke kube nemvuselelo enkulu kunazo zonke sekwake sazazi kodwa yake yabakhona into enjalo kaphambilini na ngukonto ngekathi amavikini amabili ngaphambi kwalokho ngezwa indoda yenza inkulumo eNew Albany yathi bani babevamise ukukholwa ukuthi umsindo omkhulu wemvuselelo njengoBilly Sunday nabo yathi siyazi ukuthi ngeke kusaba khona kwalokho abantu bafuna ubufakazi obubonakalayo boqobo ayikho into enjalo ngekathi benza lo msindo omkhulu ngesikhathi sifanayo uNkulunkulu waqhumisa imvuselelo enkulu kunazo zonke sake zaba nazo selokhu kwaba semakhulwini iminyaka yasekuqaleni abantu abaningi basindisiwe izigidi izibalo zikhombisa ukuthi umlayezo womuntu udlala iminyaka emithathu noma yimuphi wabo bese ke iphila phezu kodumo lwakhe zonke isikhathi aze uNkulunkulu ambize manje lokho sekube khona selokhu kwaba nguKristu eyakhe iminyaka ibithathu nohafu niyabo futhi kukhombisa lokho kwehle njalo uSpeedy yena lo uCalvin kwehle njalo kukhombisa ukuthi emithathu kuye eminyakeni emithathu nohafu ngokukhawuka kwenkonzo yomuntu konke kubuye kwakho ikhandlela lakhe elivuthile uphila kodumo lwakhe olwedlule uma ube mubi imisebenzi yakhe iyamlandela uma ube kahle imisebenzi yakhe iyamlandela ilokho kuphela.
What did that mean?
Manje kokuqala ukuthini lokho na? Kade ngishumayele kuleli bandla lapha futhi ngilitshela ukuthi ngikakukholwa ukuthi kwakukhona yedwa umkhuluzayo. Ngiyakholwa futhi ngalitshela ukuthi ngikholwa ukuthi imibhalo isekele ukuthi kuyoba khona isithunywa senyako ebandla okugcina. Ngiyakukholwa lokho. Bengibheke lowo muntu ukuba bonakale. Bengibhekisise njalo njalo. Kuli ngibona indoda isukuma ngiyezwa ngayo indoda enkulu iqala kushanyela ngiqaphela umlayezo wayo uqhele kakhulu ebhebhelini ngibona indiza ibuyela ngale khoneni yebo ngiqaphela enye ivuka indizela phezulu ngaleyo kodwa ayifinyeleli phakathi kwezinkonzi ihlala phakathi kwamagwababa amahlelo ihlala phansi lapha inhlanganyelo yayo nenye ingenisa ubunye ubulungu obuningi kanjalo njalo ngiyakubhekisisa ngikubona kulotha. Ngiyacabanga uNkulunkulu iphi leyo ezobuyisela ukukhola kobaba kubantwana na? Ziphi lezo zimbewu ezizotshalwa na? Ikuphi na? Yini ezokwenzeka na? Manje kufika kulokhu uma lo mlayezo ezansi phezu komfula ngalolo suku uma lokho kwakuyikho ukufika kwenkosi sekuseduze sekuthi akube lapha uma kungenjalo ukhole ukuthulisa phambi kwesichotho angazi ayikakwembuli kimi. Ngizama kumangala ngabe lowo kwakungumlayezo wayo semthethweni na ngabe lokho kwakuyilokho kuphele ifuna ngikusho na ngabe lokho kwakungenkathi thuma na ngabe lokho kwakuyilokho kuphela kwakho na uma kuyikho siseduze ngempela sekuleithi kunoma nicabanga uma kwakungenjalo kukhona ukuthulisa ngaphambi kwesichotho. Manje umunye wangibhalela lapha kungekudala futhi wangibuza wathi uma ungakholwa ukuthi ibandla lidlula kuze isikhathi sokuhlupheka uthiwani ngesambulo se-13 banqoba kanjani ngegazi lewundu nobufakazi babo na? Umuntu wabuza lo mbuzo ngemangala uyaqonda ukuthi izahluko ezintathu zokuqala zesambulo uphathelene nebandla onyakeni webandla na? Lesi sikhathi sokuhlupheka hayi umnyaka webandla ibandla liyahlwithwa futhi liya phezulu esahlukweni sesine sesambulo alifiki futhi kuze kube yisahluko seshumi nesishiyagalolunye uma selifika nojesu kunjalo lokho kusesikajini sokuhlupheka akuhlangene ngalutho nebandla nhlobo zonke lezi zithembiso ezinkulu zezinto ezinkulu enizibonile ebhayibhelini njengalokho kuzokwenzeka lokho kungale embusweni wamajuda hayi lapha phakathi kwabezizwe ngikholwa ukuthi bayoba nokubuthana nalona ofanele afike kubuyisela kukholwa kwabantu othenjisiwe nendlela kuphela ngingathola ngayo lokho ngoba wathi masinya emva kwalo mlayezo ukuthi umhlaba uyoshiswa ngokushisa umlilo ake ngikufunde nje lokho kini ngenkathi sisekhona lapha bese sibhekisisa ukuthi kuthini. Namanje lo mlayezo mncane wombuso mhlawumbe ngingahle ngishumayele lokho ngesonto elizayo ekuseni uma inkosi ithanda niyabo futhi uma inkosi ithanda manje ebhekisisani lapha nakho kufika kuwajohane uma lakho wesithathu.
Behold, I send my messenger. Egani
ngi thuma isithunywa sami ngaphambi kwesami thuma isithunywa sami futhi siya kulungisa indlela phambi kwami inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo ngisho isithunywa sesivumelwano enithokoza ngazo beka siyeza yisho inkosi yamabandla.
You see that? Malachi 3. Matthew now.
Ngiyabona lokho na bala kwesithathu Mateyu manje ephesisana Mateyu isahluko seshumi nanye futhi lelelani lokho neverse lesithupha asifune manje uma la Mateyu weshumi nanye uthi Jesu ekhuluma futhi manje asiqale esahlukweni seshumi nanye wathi kuba uJesu aqede kuyala kwakhe abafundi bakhe abayishumi nambili wamuka lapho kuyofundisa nokushumayela emizini yabo futhi manje kwathi-ke uJohane etilongweni asezwile ngemisebenzi kaKristu wathi uma ababili kubafundi bakhe wayesethi kuye wena unguye beza kuza noma sobheka omunye na? Ngiyobona lowo mnyama walowo mprofethi na wayazi ukuthi into ethize yayizokwenzeka kodwa wayengaqinisekile ukuthi kwakukuphi. Niyabona yabo lokho okwakwenzeka nje wena nguye na ngemva kokuba esememezelile. Futhi uJesu wathi kubo, hambani libonise uJohane lokhu enikuzwayo nenikubonayo. Izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithulu ziyezwa, abafileyo bayavuswa, nabampofu bayashunyayezwa ivangeli, futhi ubusisiwe ongakhubeki ngami. Kepha sebemuka labo uJesu waqala ukukhuluma esixukwini ngoJohane. Manje lalelani, waphuma naye ehlane ukuyobonani na mhlanga ontengantengiswa ngumoya na wabolo kongesuye uJohane. Ukukho kucetyiswa ngoJohane naphuma ukuyobonani na umuntu owembethe ezinothenothe na ngamanye amazwi ukhololo obhekise muva. Niyazi nabafunde kakhulu nendoda enkulu bekade abambethe izingubo ezinothenotho basezindlini zamakhosi, nowanga izingane futhi ashadise abantwanyana futhi angcwaba abafileyo futhi niyazi noma azilazile ngasemakhosini lolo yilolo hlobo akagadli ngenkemba ibanjwe ngezandla zombili. Niyabo manje naphuma naye ehlane okuyobonani na muntu nezingubo zakhe futhi untengantengiswa ngumoya na muntu ombethe ezinothenotho na bekani abambethe ezinothenotho basezigodlweni zamakhosi kodwa naphuma okuyobonani na umprofethi na. Yebo ngithi kini futhi odlula umprofethi bezizane ngokuba lokhu lelani manje lokhu lamazwi kaJesu uqobo lo unguye kulotshwe ngayo ukuthi bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kokukholwa kwami futhi ubuso futhi uyakulungisa indlela phambi kwakho. Manje bezizane uma lapho esithathu bhekani ngithuma isithunywa sami futhi siyakulungisa indlela phambi kwami. Uma lapho esithathu hhayi uma lapho esine. Manje bezisane malakwesine ngokuba bheka luyeza usuku oluya kuvutha njengeziko nabo bonke abaziqhenyayo. Yebo nabo bonke abenza okubi baya kuba ngamabibi luya kubashisa lolo suku oluzayo yisho inkosi yamabandla lungabashiyela impande enagatsha. Lokho kungokokuhlupheka nembubhizo niyabo ezayo. Ngiyabonga nina enilesaba igama lami. Uyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa amaphikeni alo ukufika kwenkosi futhi niyakuphuma njenge niyakuphuma futhi litshekule njengamathole sibaya. Lokho kunjengokuphumela endlelweni uhambe uphume. Niyakunyathela phansi babi ngokuba bayakuba yimilotha phansi kwamathe ezinyawo zenu ngalolo suku engiyakukwenza ngalo lokhu yisho inkosi yamabandla. Ngamanye amazwi abalungileyo ekubuyeni noKristu emhlabeni bayakunyathela phezu kwemilotha. Uma nibona laba bantu abaqholoshayo abazidlayo abanokwedelela abondaba zabantu kepha nokho bezisho ukuthi bangamaKristu abayilutho kodwa ibilotha lokho kuphela lokho umbhalo okushoyo. Yebo manje ephikisizane kumbulane umthetho kaMose inceku yami engamiyala ngawe Horebe ngawo wonke Israyeli ngoba yizimiso nezahlulelo.
Behold, I will send unto you Elijah the prophet.
Tegani, ngiyakuthuma kini uElijah umprofeti lungakafiki lolo suku lwenkosi olukhulu nolesabekayo. Babi nje kwalolo suku ubuya kwenkosi uElijah uyofika kuqala. Kulungile kumbulane nokho yisikhathi esizayo. Manje kwakungeke kwabanga ukufika kukaJohane wayenguElijah kodwa ufika kahlanu manje uJesu. Ugu KHOLWAUMUSA yabo isihlalo yinombono yomusa.
Elijah makes five appearings.
Elijah wenza kubonakala okuhlanu kanyengu Elijah njengo Elisha njengo Johane ekupheleleni kwabezizwe langaphezulu noMose kumaJuda inombo lephelele umprofeti ophelele isithunywa esiphelele uqinile onesibindi. Niyabo
notice I will send to you Elijah
before. Abrani yakuthuma kini uElijah lungakafika usuku lwenkosi olukhulu nolwesabekayo futhi yakuphendulela inhliziyo zawoyiswa kubantwana inhliziyo zabantwana koyiswa funa ngifike ngishaye izwe ngesiqalekiso.
See
Yebo, hayi kufika kokuqala kokwethulwa. Lowo kwakungutsho hane ngoba umhlaba uzange ushe njengamabibi abalungileyo abazange bahambe phezu kwemilotha yabantu. Kodwa ngaphambi njengokuba lokho kwenzeke kuyofika ku-Elisha futhi uyakwenzani na? Abuyisele ukukholwa kwabantwana kubuyelwe kuyize ukukholwa kwasekuqaleni kweBhayibheli. Uma ngibona indoda efika ngiyacabanga leyo efanele ibe nguye kunendoda ayiphakama ngodumo ibukeni amabandla liyahamba yenzani na iqhayele ngamamayele inkulunkwane ebhayibhelini yenzani na ihamba izulazula umoya uphuma wehla iyahamba yebo benesimo sokumesaba unkulunkulu kepha amandla akho beyophika kuphika ukukholwa abakholelwa ebhayibhelini lisho bebambelele ezivuweni kholo amahlelo bethola abantwana behlelo lizowa nase ibuyele muva ngqo iphi leyo ezohlanyela leyo mbewu yalelo bandla lesikhathi sokugcina na iphi leyo mbewu evuthwayo lowo Elisha othenjisiweyo na futhi masinyane emva kwezinsuku zayo kuyongene ukuhlupheka okukhulu futhi kushisa umhlaba bese kuthi-ke kubuyeli kwebandla nomlobukazi umlobukazi noKristu bayophuma bahambe phezu kwemilotha yabo esikhathini seminyaka eyinkulungwane lapho umhlaba uhlanjwe ngomlilo futhi lapho bayobusa nabahedeni ongazange alizwe ivangeli bayovuswa ngaleso sikhathi namadodana kankulunkulu ayobonakaliswa uma izobusa izofanele ibe nento ebusa phezu kwayo inokubusa futhi babusa futhi baphakathia Kristu, lo Kristu waphatha ngentonga yensimbi izizwe bese kuthi-ke ivangeli bese ke kuba ngamadodana kankulunkulu abonakalisiweyo eligunya njengoba haye nalo njengenkathi elapha niyabo kuyofika isikhathi eminyaka yenkulunkwane kulokho kubuza niyabo phezu kwemilotha ngakho bengiqaphele into ethize ngabe ithenyelele ngathi ekuzehleseni futhi yasigeja na ngabe sihambile nebandla lashiywa ezonweni zalo na uma lokho kunjalo khona-ke sekulethi kunoma ucabanga uma kungenjalo khona-ke ukhona oza nomlayezo oqondile ebhayibhelini nomsebenzi osheshayo uyojikeleza umhlaba izimbewu ziyoye kumaphephandaba izinto ezifundwayo kuze kuthi yonke imbewu kankulunkulu emiselwe ngaphambili ibe isiwuzwile akukho namunye wabo oyoza uma ubaba engabadonsi nawo wonke ubaba amdonsile uyowuzwa futhi eze lokho kuyoba ngokuthi imbewu emiselwe ngaphambili iyolizwa izwi bese kuthi-ke uma lokho kwenzeka kuyoba ngokubuthana ndawonye nojesu uyobonakala futhi lapho kuyoya iba andle livela kuwo wonke umhlaba kanjalo nokuvuka liya phezulu ngabe kuyoba nje kodwa walifika futhi ngisho nabafundi abakhethiweyo babengakwazi ngisho na bathi bashelona babhala ukuthi u-Eliyasi umele kufika kuqala na wathi usefikile vele futhi anikwazanga kodwa wathi benza lokho abathi babezokwenza kuye umlayezo wakhe wawushesha kakhulu bukani kubo bonke abakwayizeli futhi kwenzeka kuphela kweyodwa encane la izindawane ezincane ezimbili ezimbili ngezansi nje ejerusalema nalapho kwehlele imiyoni lapho ujohane enyukela khona ukuyobhabhathiza futhi ezansi ngqomfuleni lapho ayebhabhathiza khona umfula woma izinyanga eziyisithupha nje futhi konke ukwethulwa kukamesiya kufika kungena ngo niyabo ngabe khona into esingayinakanga na ngabe sekulethi kunoma sicabanga na lokhu kuvulelana izifuba manje lokho ukukunobubusuku nje uku ya yithi nje sixoxa lapha ngabe kulethi kunoma sicabanga na ngabe lowo empeleni kwakungumlayezo lapho emfuleni ngalolo suku na ngabe uthenyelele nabantu bawugeja na ngabe lokho yiwo na khona-ke ngempela kulethi kunoma sicabanga kuyoba nini na angazi kungahle kube lobo busuku kungahle kube ngeminye iminyaka engamashumi amahlanu angazi ukuthi kuyoba nini ngiyo lokhu ngiqhubeka ngiya phambili njengoba nginjalo manje awukuyini na ngabe kukhona engikubhekile na ngibe nephupho elixakile izwe lobusuku ningihluphe usuku lonke ngokujwayelekile angiphuphi kakhulu kangako kodwa ngibe nephupho bengiya ndawo zonke futhi bekuvamise ukuba ngiqhubise lowo mlayezo futhi bengibone oyedwa lapha noyedwa lapha yayo ubamba bengibuyela umuva ngqo futhi bese ngiqhumisa umlayezo futhi bebephakamise ikhala labo futhi basuke bahambe yini ndaba na ngabe bone basuke osukwini labo lomusa na Ngabe ukugcina usengenile na? Ngabe sekwedlule na? Ngabe nje silinde imbubhiso na? Ngabe zonke lezi zimpe ezincane eziqubuka kanjalo sezima ngomumo na? Kukhona kuzokwenzeka. Ngaphambi kokuba kwenzeke, ibandla selihambile. Ngivumelana impela ukuthi ibandla liyoba sekuhluphekeni. Ungawenza kanjani umfanekiso ususe kokuyikho ngempela na? Yabo, unowa wayesemkhunjini ngaphambi kokuba ithonse lilode lamanzi lize lehle. Ulothi wayesephumile setoma ngaphambi kokuba umlilo uze wehle. Yabo, Jesu wathi njengoba kwenzeke kuleyo mihla kuyokuba njalo kufikeni kwendoda nomuntu. Ibandla lidingi ukumela ukwahlulelwa selivele kuKristu esikudingayo ngokupheleliswa kwabangcwele. Abangcwele abaqondi, yabo, bathola abazi nje ukuthi bazocabangani. Yabo, manje si uma lokho kulungile uma kungalungile kuza into ethize ngokusheshe impela. Kuzoba khona kuqhuma. Ngibhekisisile, angazi ukuthi ngizojikela ngaphi. Izolo busuku ngiphuphe iphupho, manje sengivala. Ngiphuphe iphupho, into exake kunazo zonke. Bengilele lapho, ngikhuluma kumkami mayelana ne-Onkan. Besisanda kukhuleka nje, futhi omunye umuntu, uDallas, omdadlana, wayeshayile ukuthi wayeshaye into ethize endlebeni yakhe. Ngase ngingena, opha futhi wadingeka gijimele kudokotela. Ngase ngingena ukuba ngiyokhuleka, nomoya ongcwele wathi lokho kulungile, yabo. Ngake fika kulungile, udokotela wathi ngani bengicabanga ukuthi ubuzo wathi usulimaze isigubhu sendlebe yakho saqhuma negazi ligobhoze kuyo nako konke nje konke isikhathi esilandelayo sabuyele muva akashongo lutho ngakho angazi ukuthi yini yabo akukho okuthelelanayo lutho yabo. Ngakho manje-ke omunye wayeshaye ucingo futhi ngiye ekabelweni futhi ngikhuleke cishe ngolukisuku bashaye bathi sekuphelile kuhle futhi kuhle kakhulu kuyaqhubeka. Futhi bengikhulumane kunkosikazi ngathi sithandwa cishe unyaka nezinyanga ezine bekulukhulu ukuba ngazi ukuthi yiphi indlela enginganyakazela kuyo. Ngathi angazi ukuthi ini, wathi sasikhuluma ngokugudluka. Ngathi angazi ukuthi ngizokwenzenjani ngimi futhi ngiyemakala. Ngabe sibheke, ngabe lo mprofethi oyedwa omkhulu wekankulunkulu eze enkundleni ukuqhumisa into na? Ngabe kuzokwaziwa ngabantu bonke? Ngacabanga lokhu kuphambene nombhalo. Qhabo, kungukuthi ufika ngehora eningalicabangiyo, yabo. Futhi angazi ukuthi ngizokwenze njani. Ngabe asikunakanga na? Ngacabanga ngifuna ukucambalala ngasendlini lapha. Ngacabanga futhi ngijemba ukuthi lokhu akutheyishwa. Uma kutheyishwa, idabule itephu noma uyibeke eceleni, yabo. Manje wathi uba ngathi uma lokhu kuyikho, sisondele kakhulu kunoma sicabanga. Kunento eyodwa ene ezokwenzeka, noma yenye into izokwenzeka kimi manje. Futhi angiboni ukuthi kungani ngingavumelanga nje ngihambe ngenkathi ngisezansi kulelo bhentshi kolukisuko. Ngaleyo nkathi, yabo, uma ingekho enye into engenziwa, ngani na? Angihambanga ngani na? Kwenzekani na? Ngabe ikhona enye into engenziwa na? Ngacabanga, awu, uma kungumlayezo wami, abantu bazophakamisa ikhala labo kuwo. Manje-ke into ethize, ngibizele emasimini nakwamanye amazwe. Ngizwa ukubizwa phesheya kolwandle, kungena kuvela ndawo zonke. Ngathi isanda kungena nje ngolunye usuku mfowethu laika ibhala ipuphu ngomhlangano waseThekwini wathi awukaze ukhatshaniseke i-Afrika ayikaze ibe nokunyakazayo kunjalo. Ngaphezu kwesikhathi sobusuku obubodwa lelizwe elinsundu lase-Afrika laba nokunyakaza ababengakaze babe nakho ngaphambili empilweni yabo kunjalo phansi phakathi komhedeni.
Seen a little boy there, and I worked there, and I said, "That boy, you women couldn't do as much in 2 days."
Ngibuka phansi lapho ngabona lawo manitro ahluphekayo abantu abaligugu. Ngabona indlela labo bantu ababewaphatha njengengabo kudlule zigqila. Ngabona umfanyana omdala lapho futhi wayesebenza lapho. Ngase ngithi lowo mfana uvele nje nina besifazane naningeke nikwazi ukwenza okuningi ngezinsuku ezimbili noma izinsuku ezintathu kanzima njengoba beningasebenza njengoba lowo mfana wayefanele enze ngosuku lulodwa. Wayelele empeteni wendlali wengu utshale phandle ngakwencane endlwane endala ugezela ethi yayibe amafidi amane ubude namafidi amane ububanzi agoqane lapho futhi wayetshola opondo ngenyanga lokho amadola amabili no-80 cent futhi wayengakutholi ukuthi adle ivuthu luke etafuleni ibhakete lomphothulo okokuthathu kwawo ukudla kwasekuseni okokuthathu kwawo ngokudla kwasemini nokunye kokuthathu kwawo ngalobo busuku ekudlele kokusihlwa usebenze kuze kube leshumi noma eleshumi nanye eleshumi nambili ngqo avuke ngokuso kulandelayo anakekele ingane nakho konke kuyo futhi apholishe izitebhizi futhi asule imoto kabaze nomkhulu omdala umama okhulu kuphela kungenza lutho kodwa uhlala ngabo futhi aqhafaze izinzipho zakhe futhi aphuze itiye ivile engalungile lo mfana osiphekayo wayedingeka asebenzise uba noma yini wayenokukhathela futhi wayebukeka sengathi nje wayesezoba nomkhuhlane njengokuthi futhi ngelinilanga ngabuka ngaphesheya lapho ngathi ungalilokothi lo mfana awumlethi ngayo emhlanganweni na uyikhafula lokho kuchaza ukuthi isichwenze akumangalisi bekhuma ngalelo gama bengingaqhuma nami lowo muntu ungumfowethu futhi nango akasiso sigqila ibala lakhe alihlangene ngalutho nakho ungumfowethu futhi wayelapho kanjalo ngaphuma ngambiza Thomas umfana ekwazi ukukhuluma izilimi ezintathu ngase ngithi Thomas wajika waba ngamadolo akhe wayesephakamisa izandla zakhe wathi yebo Nkosi ngathi sukuma ngisiye Nkosi yakho ngingumfo wenu ngamgaxa wangibuka phezulu kanjalo nezinyembezi ezinkulukazi zehle ngezihlathi zakhe ngakuthomas nomoya ongcwele uyafika futhi nakho kwaba khona umbono ngamtshela into ethize wayesethi yebo Nkosi iqiniso lelo kwaba yilokho impela nje ngakuthomas ukhwehlela sekusukile kuwe ungeke usaphinde ube nawo futhi agabanga nawo abantu befake imali ngesinyelela ephaketheni lami nganginaleyo cishe yopondo yabayikhulu namashumi ayisishiyagalombili yalawo maphepha opondo kusho ukuthi amadola amabili no-80 cent futhi ngange saba kumnika yona ngesaba ukuthi ubasi wayezomtshola enaleyo babezocabanga ukuthi wayeyebile bese ke bemshayela kufa kodwa ke ngathi kubasi ngathi ngiyamthanda lowo mfana ake ngimuphe imali wo qabo qabo uzomona ngathi wena wona kugele impela uyabo yile icambelele ngapha futhi awenzi lutho mfana wenze wonke umsebenzi futhi umyekela bulawa yindlala wafu uno nomama kufelekazi notate hluphekile bese ke umyeka abe nedola amadola amabili no-80 cent ngenyanga ngathi uyovuna ngelinye ilanga ngalokho kunabelungu abayizigidi ezimbili namakhaladi cishe ayizigidi ezikhulu niyoba nezibhelu wathi ungakusho lokho emelika ukuthi kwenzekani lapha
Only God. So no wonder the people's got a complex be treated like that.
Ngathi bani ozongitshela ukuthi ngithule na ngunkulunkulu kuphela ngathi kumangalisa abantu benokuphithana ngokuphathwa kanjalo nakho lapho khona futhi ngama ngakubo ngisuku abefundisi abathi ababe babili bebhekise ukholele emuva netevu elincane ebenyukele eRhodesia umkhubi omdadana oluhlaza tshani wangindizisa wayongingenisa kwezinye zalezo zichotho zasenkabazwe ngase ke ngihamba amamayeli amabili kwakubukeka kanjalo phezulu emoyeni ehamba ebhaguza sasingazi noma ngabe kwakubheke ezansi ibhanoyi iphendupenduka futhi ekugcineni sasingazi noma yayehle noma iyaphezulu futhi ekugcineni yasiphonsa ngaphezu kwesichotho futhi ngangigula kakhulu esiswini sami ngenkathi sehla bathi ababe babili balabo befundisi abefundisi bamaphentekosali bangena emotweni futhi wayengishayelela engishisela ebitoli ngehla ngivela eningizimu iRhodesia ngase ngehlela lapho futhi ngangigula empeleni nomfowethu Baxter ehlezi lapho egula noBilly Paul egula futhi sasilapha sishayela sehla ngozi dabule enkoponi yilabo abantu abangamakhaladi owenza into ethize bafanele bashiye isizwe sakubo isono esithize sobuzwe futhi bangena lapho futhi bangeke bamvumele angene edolobheni ngakho nje baphila phansi kwethini kumbe noma yini abangayithola kungcole kakhulu nezinto iqiniso futhi lapho behlela lapho futhi ngangibone uPaul lapho lwaluthi amamayela ngabashumi amabili ngehora nalawo indoda yayihamba amamayela ngabashumi ayizithuba nanhlanje ngehora labo mama abadala bathuthukayo bekithi mela phandle lapho bezishintshe izikhathi zabo ezincane abantu enyelo bancane benqunu phandle lapho emgwaqeni futhi kusukela cishe eminyakeni emibili ubudala kuze kuyofika kwemihlanu noma eyisithupha behlwitha labo bafa bancane futhi bedazuluka wasondela eduzane impela nkokuba abulale abane babo ngasikhathi sinye bambambathehlombe kathi hey yinto abakuwe Wapenduka, wati, uteni, ngati, ngiche yinda bangawa na, ngizi chumana na leo ndo, wati, sinezi yalo kupa siku fisa lapa kiskati, ngati, kundika izi yalo kupa uyege. Wese tingati, auna alo zuele ngalapa bandina, bapa bandina, ngati, nezo zingati zinane bandina, lapa mtisho wazikaiza, wati loko wa kafuli. Ngati, yano makroni, zibizo kumkristu, ngati, awazi yinu, kuti loo, mama ukabangeka kuli ngengane yake, kupa uibu lele, nanjengobo unyoko, ubeka kutabangi, ngawana, ngati, angazi abe, kongazi, nuti nuka fundile, kote uchandu nuka mama, nuka lele ngane yake, usanganeno, kuti, wenze intenjalo, kuti, uzibizo ngo, ngati, enge hindi, lelo paulute, mama yele, nga mashuma, mabilge hori, pepe lilami, ngati, nika ukesari, kuka kesari, kuti, wakashisa ikada, Lati, lingipize le tele mashumina mabili nge hora. Bese upata labo bandi sengati, babengu mfowin. Lati na matoni, na uma yina njalo, baputeka kwa makoto, la intambu, yomchofu, maholo holo. Kotwa, agwenzaga mitugo, linezu lami parati, chipayela sana. Futi, samba nga kona, lapo, na bandu, babazi kuti, nganginga gubo, uguba le tele, umlezo, evangeli, nukunugulu. Mangele lapo, nuguba kubanisa, nugubega, omsope ngapha ngakulitsala namakhalati futhi lapha amakhalati ayengakwazi ngisho nokukhuluma izwi lilodwa kubo kumbe lutho umoya ongcwele wawuphuma phakathi kwalapho futhi ukhiphe abagulayo nabahluphekile nabakhubazekile futhi ubaphilise futhi ubahlalise ngapha kokukhulu ukuze nyeza kwabo okwakhiwe laphaya ukhombisa ukuthi uNkulunkulu usebenzana kanjani nabathobile enhlizweni manje lowo ngumuntu akakawemukeli umlayezo namanje futhi ubhala lelo bhuku manje kufanele ngenzeni na yinto ngifanele nge ngabe ngifanele ngibuyele lapho na manje uma uNkulunkulu ekibizele ebuvangelini khona-ke ngeke ngaba ngumboni wakhe nomvangeli ngesikhathi esifanayo uvele nje ku izikhundla ngeke zixubane nje ngilwa nomoya ovunguzayo Uma ngizoba ngumvangeli, ngidingeka ngibe ngumvangeli, uma ngizoba ngumboni wakhe, ngizokugodla ezintabeni indawo ndawo futhi ngihlale kude, akukho bandla, akukho nhlangano yebandla, ngize ngizwe inkosini, bese ngiphuma, ngiqishazele, bese ngiwunikeza, bese ngiqishazela, ngibuye futhi, niyabo? Inye lezo zinto, kukalwa esikalini, noma kumbe, sekwedlule, nje kufanele kube ngenye yalezo zinto ezintathu kimi, umlayezo usuphelile, noma kumbe, ngifanele ngitshele iyodwa yalezi zinto ezimbili ukuba ngizenze angazi ukuthi ngizokwenza njani izolo busuku ngiphuphe iphupho futhi ngiphuphe ukuthi bengiye emhlanganweni futhi angikaze ngilibone iqembu labantu elinje lebebuthene njengesitadium esikhulu ngokubona kwami futhi kufika umunye umuntu ufika emva kwami lo obengwesuye uBhili futhi ungithathe wangethisa futhi bengikade ngisekamelweni ngikhuleka futhi bengiza phansi kokugcoba uhlobo lokuba phakathi njengoba bekubiza lokwenza uqonde njengegiya ukuya lapho ebenginokuzwa ukuthi bekungukubona kufihlakeleyo futhi emgoqweni ezantsi umfo uqale ukukhuluma kimi futhi ngenkathi yekwenza ukubona kufihlakele kusukile ngikwazanga ukukuzwa futhi ke ngizamile ukuzidonsela mina kukho ngikwazanga ukukwenza ngikwazanga nje ukukwenza ngase ngikhathazeka Ngasikala kubuka sicuku lapho beshayela benyuka futhi ngenkathi ngikwenza ngathi awu ngile ndikimba emqondweni wami engaziyo ukuthi lezo zinhlangano nangendlela ababaphatha ngayo labo bantu kodwa ke ngizoshumayela lelo vangeli kanjalo nje kubo kanzima ngakho konke ngingakwenza futhi lapho ngiya emsamo lokho kwasuka kimi akukho kubona kufihlakeleyo akukho namunye waleyo milayezo ngase ngima lapho futhi nokho abantu bebelindile Ngase ngithi ngizokwenza njani na? Nende thize yathi qhubeka nje uyabo uzonikezwa uma ngifika lapho. Qhubeka nje uye phambili uyabo manje ke bengikhona lapho eplat ngase ngiphaphama. Kungahle kube ngenxa yokuthi bengicabanga ngalokho ngiphuphe iphupho elinjalo kungahle kube yilokho kungahle kube ukuthi iphupho lingokomoya angazi anginakuhunyusha kwalo angazi ukuthi lichaza ukuthini ngeke nje nganitshela futhi angazi ukuthi liyini kodwa noma ngabe liyini ngisempambaneni indlela ndawo ndawo yabo kukhona ukuthize ndawo ndawo futhi ngingasho into eyodwa futhi angikondakali kakhulu noma ngisho ngale ndlela kungale ndlela noma leyo ndlela umunye ukuthola le ngakulolu hlangothi futhi indlela kungayo usho into eqonde ngo eyanga sephuzwini nomunye ukuzwa ngale ndlela ngakho utshela umunye bese ncika phabilana nomunye uncika phabilana ulandelayo phabilana bese ke kuze kuyothi ngqi kuphuma emgudwini umunye ukuzwa ngale ndlela enye indlela uhamba ngale ndlela leyo ndlela nanga leyo ndlela niyabo bese uyadeda futhi leyo ndlela kungayo phandle emihlanganweni kanjalo njalo uma ngempela uqhubekela indawo waneni ngo manje abakhethiweyo bangayizwa leyo ndawana bayayithola leyo ndawana bayazi ngoba ngisho khona impela nje obekuqondiwe niyabo kanjalo umlayezo nje khona impela nje manje futhi yilokho engikushoyo kubonakala sengathi kunokuningi kungaqondakali kwase zonke isikhathi ngokuqhubekayo kuyini na ngabe ngizitshale zonke izimbewu okufanele zitshalwe na ngabe isikhathi sesiseduze na ngabe lesi sithunywe sikhulu silingezelela ukungena enkundleni khona manje na ngabe ukufika kwenkosi sekusondele na ngabe kubizela le ukusukela kulelizwe kuya kwelisayo na ngabe ingibize ebuvangelini na kumbulani ngingakubuyekeza kosikazi abaningi benu ebhukwini usuku engabeka ngalo lelo tshele gumbu lapho cishe iminyaka engamashumi amathathu eyadlula khona lapho ekhoneni kwasho phakathi lapho ngalokho kusa ngenkathi ngivusa futhi ngangihlezi ekameleni lapho ngisho naphambi kokuba ngize ngigalwe kumbe noma yini umshumeli osengumfana nje yathi wenze umsebenzi womvangeli hhayi wawungesuye umvangeli kodwa wenze umsebenzi wakhe yangicabhunela umbhalo kimi ngigijima ngedla futhi ngazibona lezo zihlahla ezimbili kwephuka esisodwa lapha abakamunye nabakamthathu emunye ngingaze ngiziphambanise ngazitshala kanjalo yaseke isibone isithelo siwele esandleni sami yaseke ingigijimisele eCalvary manje lelani yathi uma usuphuma kulokhu ufunde uTimotheo wesibili wesine uTimotheo wesibili isine ngikwangishiye ngehlezi kameleni ngangingazi ngisho nokuthi kwakungumbono ngangingazi ukuthi ngikubize ngani ngalo nkathi ngangibeka itshe legumbi lolo suku lesi sisekelo lapho kubhaliwe kubekwe kulelo tshe legumbi ngqo manje futhi kwathi wenze umsebenzi womvangeli uveze ukukhonza kwakho ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo baya kuzibuthela ndawonye abafundi abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo futhi baya kuphendulwa besuka eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni lokho yikho bobabili abakamunye nabakamthathu emunye bageje manje ayizange ithi ungumvangeli yathi wenze umsebenzi wakhe niyabo manje ngabe isikhathi sesifikile na ngingaqhubeka nalokho noma ngabe isikhathi sesifikile senye into na lokho angikwazi futhi ilokho ebengikufunda ukuvulelana izifuba okungafihli lutho futhi sengedlula isikhathi sami khona manje sokunidedela nihambe ngiyaxolisa kulihlelise isikhathi eside kangako kodwa uma inkosi ithanda ngaphambi nje kokuba umfowethu Boze afike ngesonto ngingahle ngehle ngize ngesonto kuseni futhi ngingahle ngikhulume ngale ndaba ethi ubuvangeli besikhathi sakusihlwa noma into efana naleyo niyabo uma kulungile kuwe mmelusi inkosi ithanda ngesondelizayo kuseni futhi bengizokhuluma ngalokho kulobu busuku futhi bengizoba nokuvulelana izifuba nani mhlawumbe ngesinye isikhathi kodwa ngizwa sengathi kungangcono ngale ndlela mhlawumbe niyabo uma leyo kuba yintando yenkosi ngiyalikhulekela ngikhulekeleni ungasho nje ukuthi mfowethu Branham ngizokwenza kwenze uyabo ngethembele kulokho yimi ngidinga umkhuleko uma ingangishovela ndawo ndawo khumbulani ngiyisidalo singumuntu angisuye uNkulunkulu ngiyisidalo singumuntu njengoba niyizwe ngizama ukuthola intando kaNkulunkulu ukuze ngihambe kuyo ngekho ngahle azi kuze nalowo oswele ukuhlakanipha makacele kukaNkulunkulu futhi yilokho engikwenzayo ukucela kukaNkulunkulu futhi ngibeka nje lokho kuyini nje bandla lami ukuvulelana izifuba ini sikuphi na simi kuphi na yilibi hore siphila kulo na sisesikhathini sokuphela ngiyakholwa ngikholwa ukuthi sikhona labe kupheleni manje kungajika ngendlela eyodwa noma enye ngakho ni kuphakathi kokuthi umsebenzi wami usuphelile noma ngibizelwa emasimini kapheshe ngaleya noma kuphakathi kokuthi izokwenza umvangeli noma umboni enye yalezo zinto izokwenzeka ngoba ngisekupheleni angazi ukuthi ngizokwenza njani angazi ukuthi ngizoya kapi Ngisho nale mihlangano ngisondela kuyo kade ngikuleke ngathi Nkosi angizukwenza njengoba bengenza ngizosondela kuwo njengoba ngenza imuva lapho ngizowa ngibuyele kulobo buvangeli nje uze unginike lelo bizo kwengifanele ngikwenze ngiyengehlangele imbewu ndawo zonke amatheyipu ihambe umhlaba wonke imilayezo yami ihambe yajikeleza umhlaba wonke amabandla ayazi ngawo ukuzungeza ndawo zonke nalokho ubaba akukhethile uzokubiza nebo futhi manje kubonakala sengathi uba yisikhubekiso kubo abafuni kwenza lutho ngawo qhamunye umzane ngingahamba nje ngiqhubeke futhi ngikhulekele abagulayo nomlayezo olulo omncane phezu kwalokho futhi niyawubona umoya ongcwele ukuthi hola kanjani na yilokho kusemqondweni wa ukukwenza aze enze olunye ubizo ngoba indoda ayazi ukuthi uzokwenza njani uzoqonda kuNkulunkulu ukuthi wenzeni uzowuthola ukuhamba kwakho futhi angifuni ukucambalala ngasendlini nomlayezo osenhliziyweni yami abantu bayafa bayawa bephumele phakadeni ngingenze njani na mangiwuqhumise ndawo zonke ngingahle ngikwazi khona futhi ngikhulume ngeNkosi uJesu aze ashintshe isimo ningikhulekele ngizolikhulekela ngiyathemba niya kwenza lokho manje kubulani ngolwesithathu ebusuku umhlangano omkhuleko nelwesihlanu ebusuku umhlangano obesilisa ngabe uzoba lapha na ngingahle ngibe sezantsi ukuzolibona nonke nginitshelile ukuthi bengizokuza futhi ngilibone ngolwesihlanu ebusuku elungile bese ke kuba ngesonto kuseni iNkosi Thanda ngizokhuluma ngokuthi ubuvangeli besikhathi sakusihlwa uma iNkosi Thanda ngingahle ngikushintshe angazi kodwa lokho ngicabanga ngakho khona manje uhlobo lobavangeli luzoba ngesikhathi sakusihlwa bese kuba ke yeso lebusuku ifilimu kamfowethu uBoze futhi kukhubuleni lokho manje futhi nisikhulekele ngoba ngeviki elizayo sishaya insini yokuvunwa iNkosi Thanda ngiyamthanda la amen nizomkhonza na amen nizomkhonza na amen 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 ungu baba amen uyindodana amen ungu moyo ngcwele amen 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 kuse kucula amen amen Amen, amen, amen. Niyamthanda na? Amen. Ngabuyeza na? Amen. Uzilungiselele na? Amen, amen, amen. Bekungaba kulobu busuku uzilungiselela. Amen. Ekuseni uzilungiselele na. Amen. Nobalini uzilungiselele na. Amen. 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 Kuseku kucula. Amen. Nokuhlokoma. Amen. Nokukhuleka. Amen. 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 Woza Nkosi Jesu. Amen. Ibandla lakho lizilungiselele. Amen. Siyalungiselela. Amen. 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 Ngifuna ukubona ubaba wami. Amen. Ngifuna ukubona ubaba wami. Amen. Ngifuna ukubona umsindisi wami. Amen. 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 Oh niyamthanda na. Amen. Bizomkhonza na. Amen. Niyamthanda na. Amen. Amen. Amen.
Our heavenly Father, this is our a little
Baba wethu sezulwini, lokhu ngokwethu iculo lika Amen lincane. Siyakuthanda ukufundisa kwakho, sonke sithi Amen. Siyamthanda umoya, Amen. Siyakholwa ukuthi uyeza, Amen. Lonke izwi elikhulumayo ebhayibhelini lakho, Nkosi, sinikizelela ngo Amen. silikholwa lonke izwi lalo silifundisa nje ngakho konke ukwazi kwethu ngendlela nje lilotshwe ngayo zonke izigcizelelo wonke amakhonco yonke inkathi bonke okhefana indlela nje lilotshwe ngayo ngakho konke ukwazi kwethu
Oh God, restore to us, Lord. Give unto us.
uNkulunkulu buyisela kithi inkosi siphe kweneliseko kukhulu esikulangazelelayo ukuthi thina ngolunye usuku sizokubetha kwezingilozi lapho ziqhubuka ngekhorasi lika haleluya ziphakaphakeni noJesu uyobonakala ngaleya nebandla liyofithwa abangakholwayo bayomangala kwenzekeni yini indaba kalabo bantu na bayaphi na uNkulunkulu abayikuqonda abayikumbona ngisho kodwa ibandla liyombona kungukuthi ababizele ngaphandle abakhethiweyo abazele ngokusha bayonyamalala nje abayikwazi ukuthi babuphi bazi nje ukuthi balahlekile bayoba kanye nenkosi yabo
Then at that time, Lord, wouldn't it be a horrible thing?
Bese kuthinga lesa sikhathi inkosi ungebe yinto esabekayo kushiywa lapha ukwazi ukuthi isikhathi sensindiso sesedlule na abusekho kusindiso umphalo wathi ongcolile makazingcolise njalo ongengcwele makabe ngongengcwele njalo wokuyoba ihore linjani pho kwangathi singalungiselela manje inkosi kuyoba isikhathi simnandi kanjani pho uma nje sizolungiselela ukuhlangabezana nawe baba futhi silungiselele izinhliziyo zethu zoku zonke futhi uma senze iphutha futhi siwo njengalomphefumulo ehluphekayo obhalwe kulombuzo namhlanje babazi ukuthi igazi lika Jesu Christ lihlanza zonke isono lo muntu akaqondile kwenza lokho inkosi bayalamba futhi bayoma bazama kubuyela benyukele enhlanganyelweni kamoya benyuse inkosi banyusele ngaphezulu kwaleli elinamavu izwi likhwantabele ngaphezulu lapho ukukhanya kwelanga kungakhanya khona phezulu kwemphefumulo yabo futhi baqathakele phansi ngaphansi koko komkhathizwe wamafu futhi baphansi kucucwini phansi kuleso sono kodwa bake baphila phezulu lapho ekukhanyeni kwelanga baba afuna kubuyele emuva futhi inkosi bathathe babuyise kulobu busuku inkosi futhi uma kukhona abanye lapha ungakaze yazibonele ngokuba phezulu lapho lewazi ukuthi yonke lena lapha emicibisholo amamizayo nayo yonke into iyabizana nje ngamashi ngokwezwi lakho ngayo impela nje indlela izinto okufanele zenzeke ngayo futhi siyabona ukuthi ibandla lezo ukuthi benze kanjani sisibona nje njengoba kwakunjalo ngezinsuku zika Noah njengoba kwakunjalo nje ngezinsuku zase Sodoma khona impela nje uJesu athi kuzokwenzeka makakaza amakhulu abangwa ngokuzamazama olwandle ukuthi abesifazane babezohamba futhi bagqoke kanjani nokuthi babezoba kanjani ngondaba zabantu futhi bahambe nendlela abenza ngayo futhi bacokame futhi basontane futhi baphatha khona impela nje okwashiwo ngumprofeti okwashiwo nguDanyeli nje insimbi nebumba kwakungevumelane ndawonye futhi yonke into iyaceliseka nkosi sisesikhathini sokuphela impela amathunzi ayehla nkosi amalambo abomvu ayabaneka izinsimbi ziyakhala wo nkulunkulu abantu bakho mabaqonde ukuthi masinya ngelosi iyobeka unyawo phezu kwezwe nolwandle futhi iphakamise izandla zayo futhi ithi isikhathi asisayi kuba khona
Then oh what a weeping
ukukhala nokulila lapho abalahliweyo betshelwa ukunqinyelo kwabo bayokhala emadaleni nezintaba bayokhuleka kodwa umkhuleko usulate kakhulu manje osuku lensindiso onendlebe magezwe lokho umoya kushoyo emabandleni sibe khona nkosi kwangathi kungebe khona yedwa umuntu lapho lahlekayo ngalolo suku lohlwithwa kwangathi singagcwaliswa kakhulu kothando lukaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu umoya ongcwele uze uzosibamba usisuse sinokulinda noma ngisho uma sizophumula onkathweni wethu njengoba washo kuDanyeli hamba ngendlela yakho Danyeli ngokuba uyophumula kodwa ngalolo suku uyakuma esabelweni sakho Oh uNkulunkulu wena wathi labo abaphendulela abaningi basuke sonweni bayekulungeni bayokhanya bedlule izikanyezi kuze kube phakade naphakade usukelunjepho kodwa labo ababi bayoxoshela kubhujisweni wonke uNkulunkulu yenza wesilisa bayiqonda indawo yabo eyiyona yona njengamanje empilweni ukuze baphendukele kokulungileyo ngaphambi kokuba kube lethi kakhulu ngunaphakade siphe khona baba manje amakhanda ethu ekhotheba umzuzwana nje emkhulekweni ukuvala angaba khona yini othanda ukukhunjulwa ethi futhi Branham ngiphakamisa izandla zami hhayi kuwe kodwa kuNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu angaba nesihawu kimi futhi ngiyoba khona ngalolo suku ngigezwe egazini lewundlu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena izandla eziningi manje baba sezulwini uNkulunkulu busisa ngamunye wonke umuntu usuzibonile izandla zabo uyazazi izinhliziyo zabo futhi siyaqonda Nkosi ukuthi kukhona into ezokwenzeka ize liyakwazi bacula amaculo nethelevishini aqhuma amahlaya okugululiswa imizwa namaculo
like a little boy
njenga umfana omncane shaya ikhwele enyemnyameni edlula ngasemangcobeni esabele kuva ezama ukududuza imizwa yakhe ngokushaya ikhwela iyazikhohlisa kuphela kanjalo lesi sizwe kuphela siyahleka sidlekisa sincokola njengoba lashe nje ukuthi isikhathi sasizofika lapho babezokwenza lokho baphendulwa basukwe eqinisweni baye ezinganekwaneni nokuthi kuyoba kanjani ezinsukwini zokugcina uyofika abahleki abahleka usulu nabahleki nokuthi lezi zinto ziyoba kanjani esikhathini sokugcina abanamawala bakhukumele benesimo sokumesaba uNkulunkulu begweme iqiniso futhi siyakubona khona manje uNkulunkulu phaphamani bantu mabaqonde ukuthi bangaba ngabaqinisekisiweyo khona manje ukuthi sebedlulile kufele bangene ekuphileni uma semukele uKristu umoya ongcwele sivele nje siphakame sibe ngaphezu kwezwe manje ke siyazi sesivele sivukile kanye naye futhi nje silindele lokho kugugula lapho kufa kuyokhawuka nezindawo ezifayo lamasondo amancane kuphile okufayo eliphendule imizwa yethu beyohlengwa khona oh uNkulunkulu bese kuthi ke siyoba nomzimba onjengowakhe futhi siyophila phakade kanye naye izwe likhulu lesithembiso sinobufakazi obubonakalayo makungagethwa umuntu Nkosi labo abaphakamisa izandla zabo kwangathi bangashushumba kulobu busuku bayongena embusweni mhlawumbe uma bekhaya mhlawumbe indoda ethi kumkayo mntakwethu kukhona into eshaye kimi kulobu busuku nomnkosikazi athe endodeni sithandwa ngingizwe kuxakeke mphela yebo mntakwethu asiguqe lapha eceleni kompede asikaze sikwenze lokhu ngaphambili kodwa sikhuleke kulobu busuku asicela uNkulunkulu ukuba sihawukele futhi sixoxe ngiyakuthanda mntakwethu lo munye isilisa sithi esifazaneni nokuthi bathandana kanjani ngifuna ukuba sizulwini nani ngifuna ukugeja lokhu futhi sikulumbe uma sesemukelwe ekhaya futhi ngiyekubamba ngenkalo futhi ngihambe ngehle ngemihubhe emikhulu nezitalati zaphakade lapho iwundlu nengonyama kube kubuthisa ndawonye nempisi nenkomazi kobuthisa ndawonye futhi akusayi kuba khona kufa futhi lungabe lusaba khona usizi futhi lapho sihamba sehle sidabula lapho namahubo egcwalisa umoya ezingelosi amakhorasi ngaphezu kwethu lapho izingelosi zisemukele ekhaya ngifuna ukuba nawe lapho mntakwethu ngiyakuthanda mhlawumbe usugikile ngiyakukhumbula ngenkathi ngishade nawe ubuswana bakho buhle nanawe futhi ngiyakukhumbula mntakwethu ngenkathi useyinsizwa ebukekayo kodwa konke lokhu kuyokuyiselwa lowo wake waqopha ubuso bakho obuhle ngesinye isikhathi unomdwebo wabo emqondweni wakhe angabupenda futhi ngaphesheya ngaleya lapho obungazoze bafiphala khona wo uNkulunkulu abantu mabazi ukuthi lela kusile iphupho elinsumansumane kodwa liyiqiniso uNkulunkulu umoya ongcwele ulapho kufakaza izwi lakhe kusukela phansi eminyakeni likhulume ngakho Ngabe sibuke muva futhi sibone sifunde umlando wethu futhi noma yiyipi indoda eke yaze yafinyelela kunoma yini emhlabeni indoda indoda yesaba uNkulunkulu lisho nakomongameli bakithi njengoWashington uLincoln kanjalo njalo uJoshua futhi ngakho uMoses nalabo aba indoda enkulu yezwe ibiyindoda eyayikholelwa kuloko futhi basicilele ubufakazi babo futhi alinde ngaleya lokho kuvuka sinezithelo zokuqala zakho isibambiso kuleka manje ukuthi ngomkhuleko wami uzobemukela laba bantu nomkhuleko wabo futhi ubathathe ubangenise embusweni sicela egameni lika Jesu amen
God bless you
uNkulunkulu anibusise acebe ngomusa kini enze ubuso bakhe bukhanye phezukwenu futhi anigcine futhi anibusise kuzo zonke izibusiso zasezulwini Nanje ngisho lokhu akusilo unye kodwa ngothando ngiphelele ukuthi wena ongamaziyo ukuthi umcamelo wakho uzoba lukhuni kakhulu ukuthi awuzukwazi ukuba ube usalala ukudla kwakho kuzoba ngokuvunde kakhulu uzongabe usakudla uze uphume uthi ngiyelele eceleni ndawo ndawo futhi uthi Nkosi ngiyahawukela. Lokho kusikho kukufisela noma yini kalukile lokho kungoko kukusiza mfowethu tetewethu ikhulekela ukuthi nje kuzobanga leyo ndlela kuwe sizesibonane 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 zinyawenziwa Jesu sizesibonane 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 uNkulunkulu abenani sizesibonane futhi uNkulunkulu abenani sizesibonane futhi ngesiqondiso seseluleko sakho uyakuqinisa shaya amakakasi abulalayo phambi kwakho uNkulunkulu abenawe sizesibonane. Manje ngenxa yabafa abadala asixhawulane nomunye manje Nkosi Jesu yenza konke khipha kugula okuthelelanayo bese umnike ukuphila Nkosi egameni lika Jesu. Sizesibonane zinyawenzika Jesu sizesibonane. Yakumbula sasivame ukucula lawo maculo na asi naleli linye sasivame ukulicula kudala eminyakeni eyadlula angazi noma bakhona lapha noma cha ngenkathi sasivame sekuhlanganisa izandla sizungeze isithu ofisidala lapha notaka phansi niyalikhumbula lelo na sasicula siyamasha siya eziyon enze enze eziyon siyamasha senyukele ziyon umuzo muhle kaNkulunkulu. Yazi isikhathi seminyaka yenkulungwane ukuthi iziyoni iyoba njani na? Kuyoba khona kukhanya iziyoni futhi kuyoba ngokwesithunzi sivele langeni ngesikhathi sasemini nanjengokukhanya ebusuku ngokuba akuyikubakho ubusuku lapho. Oh hey! Iquma masezayona yathela abnanda cwele ayinkulungwane singakafiki kuleso sihlalo sobukhosi sezulwini singakafiki kuleso sihlalo sobukhosi sezulwini noma sihambe emigwaqeni yegolide noma sihambe emigwaqeni yegolide sonke kangikangi manje Siyamasha siyeziyo oyenze yenzezi yon siyamasha senyukelezi yon lowo muzo muhle kankulunkulu ngiyachata nje lelo ngicabanga ukuthi nje lihle kakhulu manje ngiwathandini lawo macelo akudala na ngicabanga ukuthi lingcono kakhulu ngakho konke kunalento anqunyiwe sinayo namhlanje thiwa amaculo ngiyachata nje lelo futhi ngangivame ukucula icula lidala ebandleni niyakhumbula indawo indawo yebo ikhona indawo ikhona indawo yakho emthunjini
Those good old songs.
Oh, lawa mnana abacela madala nje khona ukuthi ipeni la iqondiswa ngumoya ongcwele wabhala lawo maculo mangisondezwe enkulunkulu wami kuwe mangisondezwe kuwe ngishona kuba kuba yisiphambano esingivusayo Loko Charles Wesley nalabo abaqambe abakhulu ababhala lawo maculo anjalo lezo zimbongi lihle ngicabanga ukuthi nje mahle kakhulu bese kuthi ke sasivamise uku niyalikhumbula lelo oh lize lasebhewula lize lasebhewule lize ngima njengase ntabeni phakeme kulezo zonke ngibuka le ngaphesheya kolwandle lapho kukhona izindlukazi ozilungisele mina ngiyakubula sikhathi sokuqala leyo ngelozi yenkosi ibonakala ezandle vuleni na sasicula Ngimi ezingwini ezinde sichotho zeJordan futhi ngiphosa iso elifisayo ezweni elihle nelokujabula lesekhanana lapho amafa amililele khona ngiqonde kulelozwe lesethembiso ubani ozoza hambe nami na ngiqonde kulelozwe lesethembiso ngikathi siseculelele iphimbo latazuluka livela eziphakaphakeni futhi nako kufika leyo nsika yomlilo enkulu ishaya indingilizi phansi ngqondo lase lithi njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa kwandulela ukufika kwakhe kokuqala Wena unomlayezo oyokwandulela okwesibili. Bukani ukuthi uye kuphi? Lokho kuyiminyaka engamashumi amathathu na ngedlule. Bukani ukuthi uyephi kusukela ngaleyo nkathi umhlaba jikelele emlilweni wemvuselelo. Futhi manje siyibona iphola isikhathi sesiseduze. Azikhethelise amakhanda ethu manje sikhumbula konke okwezimemezelo. Meluso mkulu wezimvu womhlambi esibheke kumbona efika kolikisuku izinhliziyo zethu zilangazelela lelo hora lapho sonke siyombona ngolunye usuku wahlala entabeni wase ufundisa abantu bakho wathi nikhuleke ngalendlela
Our Father who art in heaven hallowed
Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenze intando yakho emhlabeni njengasezulwini Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithithelele iziphambeko zethu njengalokhu nathi sibathethelele labo abaphambuka kithi Ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ongowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade Amen iBhayibheli lathi futhi bahlabelele ihubo base bephuma Hamba negama lika Jesu Bwana wokudabuka nosizi Liyakukunikeza injabulo nentokomalo Lithathe noma uyaphi Kambe lili kuku olimnandi kangaka Themba lomhlaba nokwethaba kwezulu Kambe lili kuku olimnandi kangaka Limnandi kangaka Themba lomhlaba nokwethaba kwezulu Lokho kuzokala kukuhle na ngesi lidedele kanye nje lilodwa lapha nje nalapha ya futhi lelalaleleni futhi sisacula ngegama lika Jesu Khothama siwasikhuleka ezinyaweni zakhe niyabo inkosi yamakhosi ezulwini siyoyiqhelisa lapho uhambo lwethu selufeziwe akukuhle lokho na ke sibone hamba negama lika Jesu njengesihlangu kubo bonke noqhaka uma izilingo zikuzungeza vele nje efefumule lelo gama ngumkhuleko niyabo kamelini kuka sicule hamba negama lika Jesu njengesihlangu kubo bonke noqhaka umizilingo zikuzunge eza phefumula lelo gama elingcwele ngomkhuleko ukameliliku kameliliku olimnandi kanga olimnandi kangaka uthemba lomhlaba nokwethaba kwezulu kameleli kuku olimnandi kanga olimnandi kanga themba lomhlaba nokwethaba kwezulu.
Manje uma sizokhothamisa amakhanda ethu umelusi wethu uzokhipha ibandla umkhuleko. Nkulunkulu akubusise futhi Neville.